Molweni zihlobo, eneneni ndikubalela oku njengenyhweba yokuba kweli bandla, kwaye ngandlela ithile ndiyalithanda igama lalo okokuqala, libizwa igama likaYesu. Ndiyayithanda loo nto, kwaye ndicinga elo ligama endasindiswa ngalo, eliya lithandekayo igama lenkosi uYesu. Kwaye ngoko ukuba ngaphakathi apha nezihlobo zam ezilungileyo zihlangene apha kule ithandekayo intsasa yecawe kanye apha ePhoenix, ndazi kwandawo engenye endingaba kuyo ngaphandle kube seluzukweni kunye nani nonke. Kwaye eso sisiganeko esikhulu esijonge kuso ngomnye umhla. Kwaye ndibe nomnxeba ngogulayo ukuba ndinyukele apha namhlanje, kwaye bendithetha kumzalwane uOutlaw, umhlobo wam obalulekileyo, kwaye yena undimemile ngencebakazi ukuba ndinyuke. Kwaye bonke abalungiseleli apha ePhoenix bebelunge ngenene kum. Ndiyamangaliswa ngamanye amaxesha kutheni ndafudukela eTucson. Bendisezantsi phaya iminyaka emithathu, kwaye zange ndamemenyelwa nakwenye ipulpiti. Ke ndiyacinga nje kufanele ndenze olwam utyelelo phezulu apha eTucson okanye apha ePhoenix, apho ndiziva ndamkelekile. Kuhle, mhlawumbi baza kude bandiqhele ngelinye. Niyazi, ndishumayele ezantsi phaya ngobunye ubusuku, kwaye ndishumayele iiyure ezintathu. Akumangalisi abazange bandibiza ukuba ndibuye. Kodwa ndineyona imvakalelo entliziyweni yam ngoThixo nabantu bakhe, kwaye ndicotha kakhulu, kwaye ndiyoyika ndiyakushiya okuthile ndize ndingafaki okwaneleyo, kwaye ndibeka malunga nemithathu okanye imine imiyalezo komnye. Ke ndiqinisekile kuni bantu enisezantsi phaya, ndiyaxolisa ngokunigcina elaa thuba lide, bekungafanelekanga ndikwenzile okuya. Kwaye kananjalo ndiyavuya ngale ntsasa ngokuba lapha nomzalwane uCarl Williams nosemtsha uJimmy apha nekwayala nomhlobo wam abazalwane bakwa Mosley, Jonga uBrad, umzalwane uJohn Sherrod, nabaninzi babahlobo bam, umzalwane uPat Taylor apha usuka phezulu le eKentucky, kunye nabaninzi kakhulu abahlobo nje uhlanganisana kweli bandla ngalentsasa. Jonga, ndibone abaninzi abahlobo bam abasuka eTucson njalo njalo behleli apha. Ndicinga ngemini eyodwa xa konke oku kugqithile, emva koko siya kuhlanganela apho siya asisayi kupheza ekumameleni kulo mculo mnandi. Niyabona, kwenzekile nje ndiqaphele ukuba unyana kamzalwane uWilliam ehleli emva phaya wenze ubungqina ngobunye ubusuku ezantsi eRamada Inn, kwaye ndiyacinga umalunga kufutshane nesithandathu iinyawo ubude. Kodwa ndiyakuxelela, emva koba ubungqina ndiyakholwa wayelishumile iinyawo ubude. Yena nje eneneni ndiyakuncoma oko inkwenkwe ikutshiloyo obumangalisayo ngenene ubungqina. Xa ndisiva aba bafo batsha abahle bengqina ngokholo lwabo olumiliseleke kuKristu, kwaye mna ndiyaguga, kwaye ngenye imini ndifanele ndiye ekhaya, kwaye ndibona aba bafo batsha bahle besiza bekulungele, kwaye bezilungisile ukuba bathabathise apho ndishiye khona, kwaye leyo yindlela esenza ngayo, obo yindlela ubomi obubekwe ngayo. Okokuba thina esinye isizukulwana siya kunyukela, kwaye utata nomama kwaye babakhulisile abo abancinci baza bababona betshata nabazukulwana bezela, kwaye emva kwexesha kuhamba kusehla utata nomama eluthulini, kuze emva koko ngela xesha abantwana ke bakulungele kwakhona ukuba nabazukulwana, kuze emva koko bayehla bamke. Kodwa kuya kubakho olukhulu likawonke-wonke uvuko ngenye yezimini. Siya kubizelwa sonke ebukhoneni bukaThixo ukuya kunika ingxelo ngesikwenzileyo ngoko uThixo asinike khona uYesu Kristu. Kwaye ke ndivuya kakhulu ukwazi ukuba ndiphile kwesi sizukulwana kunye neli lilungileyo igquba labantu abakwihlabathi lonke endithe ndadibana nabo. Nje ndinombulelo kuThixo, kwaye ngenye imini xa ubizo lwam lufika kulungile, ndiyakufanela ndiyokuhlangana nezenzo endizenzileyo. Ndifuna zona zonke zibe eluzukweni newonga likaThixo. Kukho ezininzi zezinto njengoko sijonge unyaka omtsha endinqwenela ndingalibala malunga nawo, kodwa ndiyazi oko kuba ndizivumile njengezingalunganga kuye kwaye yena uzifake kulwandle lokulibala kwaye akasayi kuzikhumbula kwakhona. Kokuthonga asenziwanga ngalaa ndlela, siya kusoloko sikhumbula, singaxolela omnye nomnye, kodwa asikwazi kulibala malunga nayo ngokuba senziwe hlukileyo. Kodwa uThixo angayixolela ayilibale, angayicima nje njengathi ayizange yenzeka, yabona, ngokuba enako ukufikelela kwelaa lwandle lokulibala, kodwa asinako. Cinga nje ngaloo nto okokuba uThixo akanako nokukhumbula sakhe sona. Cinga ngaloo nto kwayara nina bafo bancinci, kungathini ukuba malunga naphi noko uThixo akanakho nokukhumbula kokuba sakhe sona? Yabona, unakho ukulibala yonke into kwaye ayisokuze iziswe engcingeni kwakhona. Ayisayi kuba yinto loo nto lena, asiyondawo nje yeziqhulo. Andikholelwa kokwa uhlekisa okanye ukuqhula kwi indikhumbuza ngesihlobo sam simkile siyeli zukweni ngoku, kodwa sandibalisela ibali ngaxesha lithile malunga namaqabane afudukela esixekweni kwaye ukusuka elizweni, kwaye ayene la maqabane matsha ayenotata omdala kwaye wayevutha ngenene ngoThixo. Ke inenekazi elitsha yayinguyise ke lalinabaphakamileyo abanyazi apho ninalo lonke uhlobo lokuphakamileyo ukuzonwabisa, kwaye ke laliza kuba nohlobo oluthile lolonwabo ngaloo mini endlini yalo, kwaye lona utata walo emva kokuba edlile okwasemva kwemini kutheni wayeya kufumana iBhayibhile aphume egumbini aze afunde ithutyana aze ayibeke phantsi yona aze alile adanduluka khwaza aqhubeke phakama abeke iindondo zakhe afunde kwakhona. Emva koko afumane into ethi beke phantsi iindondo zakhe qalise ukulile khwaza, lathi oko uya kuphazamisa umgidi wam, ke ndifanele ndenze into ethile ngotata kwaye andazi emandikwenze. Ke lagqiba liya kumenza anyukele kumgangatho ophezulu aze anyuke aze anyukele ngaphaya indawo, kwaye langena ekucingeni kulungile ngoku andinakumnika iBhayibhile yakhe kuba uyakwenza into ekwanye phezulu phaya. Ke lamnika nje ijiyografi yendala laze lamthumela phezulu phaya, lathi tata jonga kwimifanekiso ehlabathini nezinto ngeli xa sinomgidi, lathi asizukuba bade siya kuba sezantsi uhle emva kwethuba, lathi ndiyazi akufuni kuba khona apho abafazi bakhoyo, wathi hayi kulungile konke sithandwa ndiyakunyukela phaya. Ke lamlungiselela ethambileyo nencinci indawo laze lacina kulungile okuya kuya kulungisa ngoku uya kujonga nje kwimifanekiso aze afunde intwanana yejiyografi azemva koko emva kwethuba uyakwehla kwaye kuya kulunga. Ke malunga nelixa babephakathi ekuziseleni kwabo esabo isiselo selamuni uyazi kwaye benomgidi wabo, kwakusemva kwethuba indlu yaqalisa ukugungqa kwaye ixhego liqalisa ukubaleka lisihla linyuka emgangathweni ukukhwaza nokuchuma, kwaye lacinga kwenzeke ntoni kuye, akakhange abe neBhayibhile phezulu phaya okuya kunokwenzeka ufumene iBhayibhile. Ke wabaleka wenyukela ngamanyathelo wathi tata, wathi leyo asiyo Bhayibhile uyifundayo, leyo yijiyografi, lathi ndiyayazi loo nto sithandwa ndiyayazi loo nto, kodwa lathi uyazi ngenye imini ndandifunda eBhayibhileni apho uYesu wathi wabeka izono zethu kwilwandle lokulibala, yabona, kwaye engayi kuzikhumbula kwakhona, kwaye bendifunda apho bathi abanakho nokufumana umphantsi wolwandle kwenye indawo kwijiyografi, wathi cinga nje zisaqhubeka. Oko kwakumvuyisa. Ke ungamfumana uThixo naphi apho ujonga khona, yabona, ukuba unokubhekabheka yonke into iya kumthethela. Ngoku ngenene ngokunyanisekileyo ndamxelela umzalwana uOutlaw, ndiyakuthethanga ntoni ngale ntsasa? Ingaba uthethile umyalezo wakho weChristmas? Wathi ewe. Ndathi umyalezo wakho wonyaka omtsha? Hayi. Ke ndinokuphawulweyo apha enokuba ukuba ndingafumana na isimemo ndaweni ithile ndiza kuthetha owam umyalezo wonyaka omtsha. Ndacinga ndiya kukushiya oko kumzalwane uOutlaw ibe kokwakhe kwiveki ezayo. Ke ndacinga mhlawumbi ndiya kuwela emva kwisiqendwana esincinci apha esinokusigcina okwemizuzwana embalwa inkosi ithandile. Kwaye siyathemba uya kusisikelela. Ndifuna ukubulela umzalwane u-Outlaw kunye nebandla apha ngokundimemela ukuza kuthetha apha. Kwaye njengomzalwane u-Outlaw etshilo ukuba ubuhlobo bethu abuzange bome, kodwa inceba kaThixo isigcinile yo yonke le minyaka. Eli libandla lokuqala ukundimema kwaye ndizile kwakusePhoenix. Ngoku ndiyakholwa ndijoye kumzalwane u-Outlaw apha, andiqinisekanga ehleli ngaphambili. Ingaba kunjalo mzalwane u-Outlaw? Ndiyakholwa wayekhona ngela xesha. Ndinezinto ezincinci athi wandinika zona ngela xesha ezincinci. Barhugule bakhupha into, niyazi izinto ezincinci zekopa ezisuka phezulu apho nihlala khona. Kwaye niyabhekabheka kwaye ndiyamangaliswa nje ukuba iyakuba yintoni ngalaa ntsasa xa siwelela ngaphesheya. Niyazi kwaye siya kubona abantu bathi kuhle kukho. Niyazi siya kujonge kahlukileyo kakhulu ngelo xa kunokuba senzile ngoku. Siya injalo loo nto. Asiyi kuba naziphako zasono okanye ukuguga. Siya kuba ngabagqibeleleyo. Oh, ndiyalirhalela elo xesha. Aninjalo? Apho zonke iingxaki ziya kube ziqhedile. Kwaye ngoku ndinomyalezo osuka kuThixo endiwuva ngemvakalelo. Kwaye andifuni kuba ngowahlukileyo, kodwa kufanele ndinyaniseke. Kwaye ukuba andithethi mbophelelo zam ngoko, aninakuba nangqiniseko kubo ngokuba ndiya kuba ngofana kakhulu nomkhankqalazi okanye umhanahanisi. Kwaye ndifuna ukuba yenye into engenye ngaphandle koko. Niyabona, ndingaphulukana nezihlobo ezimbalwa emhlabeni, kodwa ndifuna ukuhlala ndinyanisekile kwiimbophelelo zam. Koko ndicinga ukuba kulungile. Ngoku kwiminyaka eyagqithayo kwakulula kakhulu xa ndaqalisayo. Kwaye imiqondiso nomyalezo nentshumayelo yonke indawo ingalo yayivulekile, yiza 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 yiza. Kodwa emva koko uyabona wonke umqondiso wenene osuka kuThixo unawo umyalezo, izwi, uyabona, liyawulandela. Ukuba kunjalo uThixo akanikezi nje nantoni enje ngaleya nje ukwenzela ulonwabo lokuyinikezela. Uthumela into ukutsalela umdla koko alungiselela ukukutsho. Njengokuba sinalo umangalisayo umculo le kwayala ewenzayo, wawenzelwa ntoni? Ukuzolisa abantu, ukwenzela umyalezo ozayo. Oko umqondiso owenzayo. UMoses wayenomqondiso esithethe ngawo ngobunye ubusuku, kwaye umqondiso wawunamazwi, kwaye izwi lathetha. UYesu waphuma naye eyokuphilisa abagulayo. Wayeyindoda ebalulekileyo, kodwa xa kwafika kwixesha okokuba la mprofeti owayesemhlabeni ababengakhange ababe naye amakhulu amane eminyaka, kwaye apha wayesemhlabeni esenza imiqondiso. Emva koko waye ngumfo olungileyo, wonke ubani wayemfuna. Kodwa xa umyalezo owalandelayo umqondiso, izwi, xa wahlala phantsi ngenye imini wathi, mna nobawo sibanye. Oh, oko kwakuyinto eyahlukileyo. Zange bakufuna oko, yabona? Kwaye oko ihlabathi linjalo zihlobo, yabona? Yonke into abanokuyifumana ukuba abanakho banokuzinceda ngayo, yabona? Kokuba baziva ngolo hlobo okoko nje ingabakhathazi bona kutheni baya kuyenza. Kodwa xa kufika ixesha lokuba baguqule izimvo zabo malunga nezinto, kulapho ingxaki ifikayo. Ngoku yabona, sakha isakhiwo, hayi udonga. Abakhi bafuna ukuthatha umgca webhloko baza bahlale nkqo. Ngoku wonke umakhi angakwakha oko, kodwa kuthatha uchwephesha wenene ukujika idolo, yabona? Xa kufuneka usike idolo, elo lixesha elithethayo, ibonisa okokuba ungowenene umchweli wamatye okanye hayi. Xa unakho ukujika idolo ngalo uze ugcine inkqubekeko yaso isakhiwo sonke, kodwa ujike idolo. Ngoku kulaa madolo kulapho ingxaki ibakho. Abakhi bafuna ukugcina isakhiwo ezantsi, kodwa asakhi ludonga, kodwa isakhiwo. Ngoku njengoko sisondela koku ngale ntsasa, Nindithandaze kwaye ndiya ndasoloko ndithandaza ngani kwaye ngoku masithobise iintloko zethu nje ithuba ebukhoneni bomkhulu uYehova uThixo kwaye siyakukhonda ukusilela kwethu sonke kuthi senze njalo kwaye asikho namnye apha kodwa ngabo banesidingo kwaye andazi ngeli xa sithandaza ukuba kukho nabani wenu onesidingo esikhethekileyo niyazi ongenangqibeko uThixo njengoko nditshilo apha ePhoenix ngomnye umhla kwintlanganiso ezantsi apha nje njengomabonakude iyeza uKristu ulapha kanye esakhiweni ngoku yabona yonke intshukumo oyenzayo lonke ixesha uqhwanyaza iliso lakho ayisokuze ife ikwelinye iliza lomoya umabonakude awuvelisi oko ichola nje elaa liza lakho ize ilivelise kwisibuko ilapho nakanjani yaba soloko ilapho yonke intshukumo owakhe wayenza isaphila emoyeni ngoku niyabona esiyakuba kukho emgwebeni ke uThixo ulapha ngohlobo olulo asiboni njengoko singayiboni imifanekiso kamabonakude ithabatha ithumbu elithile okanye ikristale yento ukuchola ilizwi ize ivelise umfanekiso nanjalo njalo kwakulapha ngexesha uAdam wayesemhlabeni kodwa siyifumanisile nje uThixo ulapha ngale ntsasa kwaye ngomnye wale mihla kwimileniyam siza kuqonda iza kucaca nje kakhulu ngaphezu kumabonakude okanye izinto okokuba wayelapha emhlanganweni ngale ntsasa ngoku ngeli xa siphezu kwaloo ngcabango gcina entliziyweni yakho oko onesidingo ngako kwaye nje phakamisela isandla sakho kuye ungakwenza oko uthi Nkosi kwaye entliziyweni yakho cinga ngengcamango ngoku bawo wasemazulwini sinale ndlela inye yokuza kwaye ingendlela yomthandazo kwaye siza egameni lenkosi uYesu asifanelekanga ukuphefumla igama ukulisebenzisa lona akukho ndlela esicinga ukuba sifanelekile kodwa ngokuba simenyiwe ukwenza oko kwaye ekwazini oku ukuba wathi ukuba ucela ubawo nantoni na egameni lam ndiya kuyinikeza kwaye siya ukuba ukholo lwethu lungema nje emva koko ekubeni ilizwi lakhe nokuba engubani yena ngoko siqinisekile ekukufumaneni oko sikucelayo uyabona sonke isicelo uyabona isandla sam uyasazi isicelo sam kwaye bawo ndithandaza ngamnye wabo bonke okokuba yonke into abanesidingo sayo kosi andikholwa ukuba iqela elinjengeli lingaqala nantoni engalunganga iyakuba ngokwento yokuqhubela phambili ubukumkani babo ingaba yeyempiliso yabo kwaye kwenzeni oko baya kuyidinga okanye okokwabo ukuqonda baya kukudinga oko ukuze babe nokuqhubelisela phambili ubukumkani bukathixo kwaye ndiyathandaza thixo okokuba isicelo somntu ngamnye sabo bonke siya kuphendulwa sikelela eli bandla umalusi walo abancedisi balo amadikoni namathendo onke amalungu alo abatyeleli abahambeli abangabo abahambeli ngosi sonke singabantwana bakho ngoba balo nangokukakristu kwaye siyathandaza ukuba uya kusinika ngale ntsasa isonka sobomi ngoku uze sibe nokumka apha sinokuqonda ukuba ezi zicelo esizicelileyo zinikezelwe kuthi sikelela ilizwi Nkosi njengoko ndilifunda lona akukho ndoda enako okanye enesakhono sokutolika elaa lizwi uYohane wabona incwadi esandleni salowo ohleli phezu kwetrone kwaye kwakungekho bani ezulwini okanye emhlabeni okanye phantsi komhlaba owayefanelekile nkqu ukujonga encwadini kodwa omnye wabadala wathi yabonani ingonyama yohlanga lukayuda yoyisile uYohane ejonge ukuze abone ingonyama wabona imvana eyabe iqheliwe eyophayo imvana iphuma isiza yaze yayithabatha incwadi yakhwela phezu kwetrone yahlala phantsi kwaye zonke izintathanyiswa zezulu zathula izitsaba zazo ezintlokweni zazo zaqubuda zaze zazi ukuba yayifanelekile Nkosi siyathandaza iyakuza etroneni yeentliziyo zethu ngale ntsasa ikhwele ithabathe indawo yayo yonke ingcinga esinayo ize ithabathe ilizwi ithethe kuthi ukuze sibe nokwazi ngaphezulu malunga nayo necebo layo ebomini bethu sikucela oku egameni likayesu amen
Now, if you wish to turn in the Bible,
Gogo, ukuba unqonela ukuthila eBhayibheleni kwi sibhalo, sifumane kakungcwele uMateyu, sahloko samashumi amabini anani, siqale nge, ndicinga sifunda ishumi kunye neshumi elinanye, umqolo wesahloko samashumi amabini anani kuMateyu. Yibani ngabalungileyo, xa nigoduka, ukuba anisele nikwenzile oko ngezi holide. Ukubanye nokufunda esi sahluko sonke, silunge kakhulu, silunge sonke, esi ukukhethekileyo seli xesha, kwaye kunye nomyalezo ndiyathemba ukuba umoya oyingcwele undenze ndanezisela ngale ntsasa. Qaphela umqolo weshumi njengoko sifunda noweshumi elinanye. Akungena eYerusalem, wonke umzi wazanyazanyiswa, usithi, Ngubani nalo yathi ke indibandiba lo nguYesu umprofeti ongowaseNazarete yelaseGalile ngoku masi uThixo ongeze elizwini lakhe umxholo wesi sifundo sesibhalo ngoku siyazi ixesha elililo kwaye abaninzi benu niqhelene nesi sibhalo sesi sahluko sithile sona sikwi Ngokwenene, umhla wokuza kukaKristu eYerusalema ekhwele esile elincinci. Kwaye kukho ingqala elithi yayili esile elimhlophe ndingacingela kwingcingane eyandulelayo yokuza kwakhe okwesibini kwihashe elimhlophe. Ela xesha umprofeti watsho kokuba uya kukhwela ukumkani wenu uza kuni ekhwele inkonyane ye-esile ethobekile. Leyo yindlela aza ngayo kwaye phezu kwelincinci iesile omncinci umthwali mthwalo kodwa kwixesha elilandelayo uza esuka eluzukweni kwisahluko seshumi elinethoba sezityhilelo uza njengommeyisi omkhulu ingubo yakhe yithwe nkcu egazini ehleli phezu kwehashe elimhlophe kwaye wonke umkhosi wezulu umlandela yena uphezu kwamahashe amhlophe kwaye ingqala ntsomi hayi ngokwesibhalo okanye ngokwembali kodwa ingqala likholelwa ukuba wayekhwele yena elincinci iesile elimhlophe njengoko wayesiza eYerusalem. Ngoku oko ndikhethe oku kuse ngokuba oku sisesithunzini se okanye sikwixesha leKrisimesi kunye nonyaka omtsha kuphela konyaka omdala nokuzisa omtsha. Iintsuku ezimbalwa ngoku abantu abaninzi baya kutyhila amaphepha amatsha kwaye benze izinto ezintsha besenza nezibhambathiso ezintsha kwaye kuqalisa unyaka omtsha kwaye ayibonakali kum ngokukhulu ngathi iKrisimesi ndazi kutheni ndisoloko ndithanda ukuyibiza iSanta Claus Day yabona ngokuba akukho nto ingako ineneni ibingenokuba yayiko ukuzalwa kukaKristu eneneni ibingenokuba njalo nje kufanele wazalwa ngoMatshi okanye April kuba wayeyimvana kwaye wayeyimvu eliduna kwaye wazalwa phantsi kwenkunzi yegusha i-Eris kufanele ibe njalo uyabona kwaye izimvu azizalwa ngodisemba kakade izimvu zizalwa entlakohlaza kwaye enye into ngoko iinduli zakwayuda ngoku kukho amashumi amabini ekhephu kuzo bangaba bephaya njani abelusi ke ngokwenene iphuma kubuntsomi bamaroma nto leyo yayilusuku lokuzalwa lesithixo selanga njengoko ilanga ligqitha iimini ziyanda ngokwanda nobusuku bube bufutshane kwaye phakathi kwamashumi amabini namashumi abini esihlanu kadisemba ngumhla wokuzalwa kwesithixo selanga phantsi kobuntsomi bamaroma kwaye emva koko izithixo zabo kwaye ngoko abhiyozela usuku lokuzalwa kwesithixo selanga uConstantine kwaye wenza umgaqo siseko webandla norhulumente nanjalo njalo wathi siya kuyiguqula engazi ukuba yayiloluphi usuku silubeke phezu kosuku lokuzalwa likathixo welanga kwaye siyenze usuku lokuzalwa lukanyana kathixo yabona ndo leyo kodwa asazi loluphi usuku eyayililo kodwa ngoku awabo akukhuphela ngaphandle uKristu de yonke into abanye babuyisele ubuntsomi besidalwa esakhe sakuphila ngentelekelelo ngegama elingungcwele Nicholas okanye Chris Kingle ubuntsomi baseJamani kwaye konke intsomi uKristu akekho kuko konke kwaye abantu bajikele ekuthengeni irhangqa nokungcakaza neefashoni kwaye umntu othe usomashishini onokuthengisa izinto zakhe ngexesha lekrisimesi angaphila unyaka wonke phantsi yabona iholide enkulu kakhulu kwezentengiso kwaye iintsizi zabantwana abancinci ezitratweni abazali babo abanakho ukubatyelela kunye nezipho njengosuka kusanta claus kwaye behla ngesitrato kwaye zabo ezimdaka izandla namehlo abo abomvu ndikuthile nje ukubona oko kusiza ifanele ibe lusuku olungcwele lokunqula uthixo endaweni yentliziyo yobuhlungu nentloko yobuhlungu nezinto ezenziwayo akukho nto inguKristu malunga nokuya kodwa sisembindini kanye wakho konke okuya ngoku sizifumana into ethile ngathi babe njalo ngelaa xesha yabona iyangena njengoku kwisidlo esikhulu uYesu wayesiza esidlweni sepasika kwaye wangena eYerusalem okanye engena eYerusalem kwaye iziprofeto zento yonke awayenzayo kufanele zizaliseke yonke into eBhayibhileni inentsingiselo lonke igama linentsingiselo akukho nto ibhalwe esibhalweni kodwa inayo intsingiselo enkulu kakhulu ndithethe ngobunye ubusuku ethusana kutheni kwafanela ukuba ibe ngabelusi endaweni yabezakwalizwi wazalwa kanye ecaleni lebandla kwaye umoya oyingcwele usimka usiya entlango kwaye echola hayi abezakwalizwi kodwa abelusi yafanela ukuba ibe ngalaa ndlela abezakwalizwi babengayi kuwukholelwa lowa unjalo umyalezo ke bafanela ukuba ibe ngabelusi ndishumayele phezulu apha kwiminyaka embalwa egqithileyo iminyaka emibini egqithileyo kutheni yaba njalo yona ibe yibhetelehem encinci inkosi ithandile kwikrisimesi elandelayo ifuna sishumayele kuyo kutheni kwafanela ibe ngamadoda azizazi aba kutheni bafumana iimpendulo kubo kwaye balapha kanye eBhayibhileni kwaye siphila kwixesha elimangalisa kakhulu elona xesha libalulekileyo kuzo zonke izigaba siphila apho nantoni na ethi ixesha lingaphela kwaye unaphakade unokumanyana kanye kunye nalo uze uqhubeke izigaba zabo bonke abaprofeti neenkonde ababejonge kuzo sifanele sibe sekuqapheleni siqaphele ukuza kwakhe sizifumana kule krisimesi nje malunga nabakwenzayo kwikrisimesi yokuqala ihlabathi limalunga nje nokuphalala nje ukuba ndishumayele kuye ngaxesha lithile ndaweni ithile malunga nomyalezo sekrisimesi ihlabathi liyaphalala kwaye ihlabathi kwakhona limalunga nokuba ziingceba jonga kwiinyikima ngapha apha ecalifornia ndiyaqikelela phambi kokuza kwenkosi uyesu ukuba uthixo uza kuyizikisa laa ndawo ndiyakholwa ihollywood nelos angeles nazo ezo ndawo ziinyukunyuku ngapha yaphaya okokuba uthixo usomandla uya kuzizikisa zona ziya kuya ngaphantsi kumphantsi wolwandle kwaye sisono esikangako uyabona luthintelo impucuko ityhutye nelanga ukusuka kwaye iqale empuma yaya entshona kwaye ngoku ikulwandlekwazi lwasentshona ukuba isaqhubekekela phambilana iya kubuyela empuma kwakhona ke eso sisithintelo kwaye isono sityhutye kunye nempucuko kwaye iba ngumgxobhozo wazo zonke izigaba izinto abazenzayo ukuba abantu nakwesiphi isigaba abengenakucinga ngeento ezinjalo abafazi bazilahlele kwinto enjalo ukungcola de kungabikho mfazi nakwesiphi isigaba onokucinga nokucinga ngento enjalo njengoko sisenza namhlanje size emva koko sizibize ngamakristu elinjani ihlazo akumangalisi nje umprofeti omkhulu wavukayo waze wathi andingumprofeti nokuba unyana umprofeti kodwa wathi ngonyama ibhagulwe kwaye ngubani na ongoyikiyo kwaye uThixo uthethile kwaye ngubani na ongayi kuprofeta yabona kukho into ekufuneka ibizile sikwiyure ebuthathaka ihlabathi likuyo kodwa ibandla ibandla lenene hayi ihlelo kodwa ibandla ngokwalo lilungele uloyiso olukhulu elakho lalwenza ukuza komyeni kumtshakazi siyehlukana sifuna uMesiya into ethile ukuba ize kusisindisa isikhuphe kuko konke sijonge ezantsi iingxaki ezantsi empuma sijonga ngaphaya eAfrika kuvukelo neengxaki zobuhlanga nokuxutywaniswa nokuhlukaniswa kwaye sonke siyajikila sicwacwe apha kungekudala abahlobo bethu abantsundu malunga kufanele sibe nayo kufanele sibe nokuhlanganiswa yiloo nto esiyifunayo kufanele sibe nokuhlanganiswa wonke umntu okulinganayo wonke umntu kuhle okokugqibelela kulungile okokugqibelela kulungile andikholelwa kobukhoboka bona aba bantu babe ngengomakhoboka into yokuqala abangomakhoboka uThixo ungumahlukanisi injalo nam wonke umKristu ngumahlukanisi uThixo wahlukanisa abantu bakhe kubo bonke kubo bona kwaba soloko kukho ukwahlukaniswa ukhetha isizwe ukhetha abantu ungumahlukanisi wazenza zonke izizwe kodwa noko umKristu wenene kufanele abe ngumahlukanisi ezahlula yena kwizinto zehlabathi nayo yonke into aze kwinto enye uYesu Kristu kodwa baqwaqwa loo nto ndizamile ukubaxelela leyo asiyonto yokusindisa isizwe sethu elo liqhinga nje lezopolitiko eyimvelaphi yobukumkanisi ndicinga uMartin Luther King uza kubakhokelela abantu bakhe kuxhelo olukhulu nokubulawa ngesininzi abangazange babe kulo kwaye bona uyabona loo nto ayizukutsala ihlabathi ilidibanise loo nto ayizukusisindisa sibanika ukuhlangana ngoku kubi kakhulu kunoko kwakunjalo yabona loo nto oko asingumbuzo kukho kuphela into enokwenza leyo nguThixo kwaye ngokuqinisekileyo abayifuni babengamfuni ngoko babephalala kwaye ezopolitiko zabo zaziphasalaka isizwe sabo sasisaphuka icawe yabo yayiqhekeka kwaye bakhalela uMesiya babemfuni Oh, sithumele uMesiya. Kodwa xa esiza yena, uThixo wabanika, wanika impendulo kumthandazo wakho, ucelile, kwaye uyakwamkela. Kwaye leyo ndingama apha okweyure, kwindoda nomfazi, nkqu amaKristu, ethandazela into ethile, aze uThixo anike impendulo, baze bangayiqondi. Kwaye ngoku, uThixo wabanika impendulo, bafuna uMesiya. Babesazi ukuba babe nooKesare kwaye babe nooDavide babe nooSolomon indoda esisilumko babe nooDavide igorha elikhulu babe neentlobo zonke kodwa babesazi babefanele bafumane uncedo olusuka ezulwini kwaye uThixo wayebathembisile ngoMesiya kwaye wabathumela laa Mesiya impendulo umthandazo wabo kodwa babengamfuni yena iyamangala namhlanje ukuba imithandazo yethu iyabeva besithi thandazela imvuselelo enkulu thandazela oku thandazela ukugqobhozela thandazela umanyano ndiyamangala ukuba uThixo angathumela enjeya inkqubo ukuba siya kuyamkela na ndiyamangaliswa nje ukuba siya kuyamkela into ayithumele kuthi iyabona yena isizathu sokuba sithandazele ezi zinto ngokuba siyazi ziyafuneka kodwa xa uThixo ezithumela ngendlela afuna ngayo ngoko azikho ngokokungcamla kwethu ngoko ke asisayi kuyamkela kwaye yindlela eyayiyiyo ngalamhla ukuba wayengekho kwincasa yokholo lwabo neyabo aba abasayi kumamkela yena kwakhona namhlanje eso sisizathu babuza lo mbuzo ngubani lo mfo uzayo yabona yayilixesha elikhulu kakhulu bonke ubani waye exhalabile into ethile yayilungiselela ukwenzeka kwaye jonga ehlabathini namhlanje yintoni inkxalabo eliphila kuyo ihlabathi uyehla ngesitrato akukhuselekanga nkqukuqhuba akukhuselekanga ukube kwimigca emine kwindlela ephakamileyo wonke ubani uxhalabile ukwaphukaneka kunye yintoni ingxam zola uyaphi yiloo nto eyenza amaziko endimango agcwale yilonto efake ibandla kwimbutumbulu ba bayanhlitheka kwezinto ezithile abasayikuma babhekisele kwilizwi likaThixo neyure esiphila kuyo bonke phansi kocinezelo uxinzelelo kwaye ngoku siyazi siyaqonda umhlaba usandula ukuba kwiintlungu zokuzala kwaye ibandla likwiintlungu zokuzala kufanele lingene kwiintlungu zokuzala phambi kokuba linike ngamnye kubaprofeti xa besiza ehlabathini yayiyintlungu yokuzala ebandleni ihlabathi lingene kwimfazwe yehlabathi yokuqala imfazwe yehlabathi yesibini kwaye ngoku lilungele imfazwe yehlabathi yesithathu kwaye likwintlungu yokuzala kwakhona kodwa kukho kuphela into enye enokuzisa uxolo kwaye lowo nguKristu onke amaqhinga ethu neembono zethu nezikhiwo zethu zobucawa nazo zonke iipolitiki zethu nabo bonke ubunzululwazi bethu nento yonke ibonakalisiwe ukuba bubuvuvu kwaye ngoko siyathandaza ukuba uThixo asincede angenelele yiza usenzele into kwaye ngoko xa ekwenza andazi nokuba siyakukwazi ukuyiqonda loo nto ukuba siyakukwazi ukuyamkela loo nto okanye kwaukuyingqala yona ngoku oko yiloo nto yenziwayo emva kuyo imihla babethandaza babe nazo zonke iintlobo zeenkokheli ezinkulu babe phantsi koorhulumente babe phantsi kobukumkani babe phantsi kwento yonke abagwebi kodwa babesazi ukuba kukho kuphela into enye inokubasindisa oko yayikukuza kukamesiya kwaye umesiya uthetha othanjisiweyo umntu owayethanjisiwe ngoko umntu ethanjiswe ngelizwi ilizwi lenziwa inyama phakathi kwethu kwaye xa wezayo wayengekho nje ngokwencasa ababefuna abe yiyo yena hayi incasa ababe kokuba aze ke ngoko ke balila ngubani lo mfo imalungana ntoni yonke le ngxokozelo igquba lamahlwempu ezantsi phaya esangweni lisaphula amasundu kunye kwaye wathi kutheni benze bathule besenza sibe phakuphaku indlela abangxola ngayo kwaye bexokozela beqhubeka wathi ukuba bayathula amatye ayakunqangaza ngoko nangoko oh ixesha lalisombuluka isiprofeto sasizaliseka akumangalisi ingonyama iyagquma ngubani na ongasayi koyika kwaye uThixo uthethile ngubani ongasayi kuprofeta hayi ukuba nje wayengekho kwincasa yethu ukuba wayengekho nje ngendlela esasimfuna ngayo indlela esasicinga ukuba uza kuza ngayo besingasayi kumamkela yena ngoko yayizimvumo nkolo zabo ezababhekiselela kude kwilizwi elibhaliweyo babe kude kakhulu basilela ukumngqala yena lowo ababethandaza ukuba eze iicawe zabo zambhekisela kude kakhulu de eyona nto ababeyithandazela yayikunye kanye nabo kwaye yayingekho kwincasa yabo kwaye ke babengenako ukuyikholelwa yona bafanele bemke kuyo bayikhupha yona ba kukho kuphela onokuyenza xa uhlangana noKristu kukwamkela yena okanye umale yena akukwazi umke umbhaxa akunakuyenza loo nto asiko kwakho ukuyenza loo nto ingolo hlobo nje qaphela nje bambalwa kangakanani abamngqalayo ukuba lilizwi elithanjisiweyo lawo lamhla yabona uThixo ekuqalekeni ekubeni engenasiphelo kwaye sazi zonke izinto ukusuka ekuqaleni kwaye into yekuphela kwayo ezi zinto ziyiyo kukubonakaliswa iimpawu zakhe uphawu kuluphawu yingcinga yakho ucinga ngento emva koko uyayithetha emva koko uyayithatha lowo nguThixo yena ekuqaleni ukuba ukuba wawukhona okanye uyakuze ube sezulwini wawusezulwini into yokuqala uyinxalenye kaThixo wawuziingcinga zakho walazi igama lakho wazi ukuba wawuyintoni phambi kokuba kubekho imolekuli phambi kokubakho kokukhanya phambi kokuba kubekho nantoni wakwazi negama lakho walibeka kwincwadi yobomi yemfana phambi kokuba lakhe labunjwa ihlabathi. Yabona, wawuyingcinga yakhe kwaye emva koko waba lilizwi, kwaye ilizwi yingcinga ivakalisiwe. Emva koko yabonakaliswa. Leyo yindlela awayeyiyo, wayeziphilela kwasekuqalekeni. UThixo wahlala yedwa neengcinga zakhe. Akasokuze akwenze oko kwakhona, kuba iingcinga zakhe zenziwa zabonakala, kwaye seso isizathu silapha kanye ngale mini nguThixo edlelana neengcinga zakhe zenziwe zabonakala. Yabona, nantso ke. Ke wena ngokuthatha iingcinga akunakwenza nomlinganiselo omnye kubume bakho, akunakwenza oku okuya okanye okunye. UThixo obonakalisa inceba, uThixo bonke athe ubawo wandinika bona mna baya kuza kum, kwaye akukho mntu unokuza ngaphandle ubawo wam amtsale. Igqityiwe. Ngoku qwalasela nje, bambalwa kangakanani kubo ngomhla wakhe kwizigidi phezu komhlaba abangazange bamazi ekubeni ulapha. Cinga nje, kwakukho amashumi izigidi zabantu abangazange bazi nto malunga naye. Kwaye cinga, Israyeli ngelo xesha kwakukho 2.7 sezigidi sabantu ePalestina kaIsrayeli, kwaye hayi nesinye sekhulu sabo wakhe wazi ngayo. Akumangalisi wathi limxini wayisanga kwaye icuthele indlela, kodwa bambalwa abaya kulifumana. Cinga nje, baninzi kangakanani abangamngqalanga yena, abangazanga ukuba wayekuko oko, kwaye bona nje ngokujikelezayo apho wayekho yeyona nto ilusizi. Abo bahamba kunye naye bambona yena ezitratweni nanjalo njalo, zange bamngqala ukuba wayengubani, ukuba uSathane wabona ukuba wayenelona gama limdaka lalinokunikwa umntu. Wayebizwa lihlabathi, ihlabathi lenyama. Wayebizwa ngumntana ongumqhaba, ngokuba wathi umama wayeza kuba ngunina ngaye ngoYosefu phambi kokutshatela kuye, ke wamnika yena igama lobuqhakwe. Kwaye kwakhona icawe yambona yena emandleni akhe amakhulu okubonakaliswa. Ebonakalisa ntoni? Engabonakalisi mvumo nkolo. Wayebonakalisa ilizwi. Wayelithanjisiweyo ilizwi ngokwakhe. Kwaye xa babona oko kusenzeka, ukubonakaliswa uMesiya othanjisiweyo, bayala loo nto. Abazange bayifune yona. Yayingekho kwincasa yabo. Yindawo elusizi leyo. Bangaphi? Cinga njengayo. Nje ngakweminye imihla. Yabona, ngamnye wayenotoliko lwakhe lwelizwi. Yiloo nto isizathu uIsrayeli angazange amngqale uMoses. Seso sizathu ihlabathi lingazange limngqale uNowa. Seso sizathu bonke abaprofeti babengaqondwa. Babenotoliko lwabo lwelizwi. Kodwa uThixo kuso sonke isigaba waba naye uMesiya wakhe. Yabona, ukwala umyalezo kaNowa yayikukwala uThixo. Ukwala uNowa yayikukutshabalala. Ukwala uMoses yayikukutshabalala. Yayi babe ngoomesiya abathanjisiweyo besasigaba, ilizwe lalithanjisiwe lesigaba. Kwaye xa uYesu weza wayekukugcwala kwelizwi. UThixo ngokwakhe enziwe waba sisiqu somntu ngamathambo nenyama othanjisiweyo yena. Kwaye babemelwe kukubona oko, kodwa uyabona icawe yabo yehlabathi yayongezile apha kakhulu, kwaye yasusa apha kunye nanjalo njalo, kude kube yimbutyulelo de bathembele icaweni yabo endaweni yelizwi. Kwaye xa babona icawe yabo ithanjisiwe, ngoko bacinga into enkulu yayisenzeka. Kodwa xa babona ilizwi lithanjisiwe, ngoko bathi oko lubaxa, le ndoda umtyholi uBhelizebhule, ngoba yayichasene kakhulu kwicawe yabo, imvumo nkolo yecawe yabo noko babekwenzile. Kwaye yayingaloo ndlela kuko konke ukuza komprofeti. Icawe iyakuba imbutyulelo kakhulu, uThixo wathumela imithetho yakhe wazwabanika umnqophiso baza ababingeleli beza bawususa baza bongeza baza bathatha khona apho benza imvumo nkolo kuwo kwaza emva koko uThixo wavusa esithubeni ethile ethanjisiweyo indoda eyavuswa emandleni kamoya kwaye yaba soloko ithiywe ngababingeleli ngokumkani kwaye apho abaprofeti bobuxoki benxibe iimpahla zabo ezithambileyo behamba ngokuthobekileyo nangokuthamba phakathi kokumkani nababingeleli kumagama amakhulu kunye nezinto ngoko owenene owenyaniso umprofeti weza isuka esithubeni namnye wabemibutho yabo kuphi kuphi apho naphi na ebhayibhileni apho uThixo wakha wathatha umbingeleli aze enze umprofeti ngaye kuphi apho uThixo wakha wathatha ubucawe bezakwalizwi indoda eqeqeshiweyo indoda yezakwalizwi eqeqeshiweyo aze enze umprofeti ngayo zange embalini neyaphi awakhe wayenza loo nto nakwesiphi isigaba awakhe wayenza loo nto kufanele amke kulaa nkqubo ayinyuse kwaye yiloo nto awayenzayo apha uYesu xa wayezalwa eBethlehem yakwaYuda kusapho oluhluphekileyo kwaye engenamvelaphi abanokuyazi nje olunye lohlanga lakwaYuda kwaye nonina wakhe noyise babe ngomnombo kaDavide kwaye bafanele benyuke baye kurhafiswa kwaye apha wayekho nje umfo omncinci ekhona engenzi nto kuphela ekrazula icawe bamthiya yena kwaye wabengenakutsho ukuba laa mfo wenza imimangaliso petros wavakalisa ukuba ngomhla wepentekost wathi uyesu wasenazarete indoda eyingqinelwe nguthixo phakathi kwenu ukuthi uthixo wayenaye kwaye hayi ukongeza elizwini lakhe okanye nantoni na ukulenza licace ngakumbi waye enguthixo enziwe inyama nathi uthixo enathi kwaye ukutsho ngobunye obusuku ukuba uMoses emile phaya kunye nesandla sakhe esifubeni wa lowo yayenguthixo kuMoses wa ebambe imfihlelo entliziyweni yakhe waze wasolula sineqhenqa emva koko wasifaka ngaphakathi esifubeni sakhe wasiphilisa waze wasolulela kuthi kwakhona xa wathumela umoya oyingcwele owawunguthixo kwakhona ekwenye nje imo ngomhla wepentekost kwaye siwalile wona asiyifuni loo nto leyo yindlela abenza ngayo leyo yindlela esithe mhlawumbi siyenze namhlanje siyabona wonke umntu unotoliko lwakhe yiloo nto ibhidisayo kodwa uyazi ibhayibhile ithilo ukuba eli lizwi alilo lokuzitolikela alifuni toliko loburhabe balo alidingi toliko lobubhaptisi lingadingi natoliko labakwamoya uthixo ungozitolikelayo wathi uya kuyenza ke uyayenza kwaye igqityile ke yiloo nto babona ilizwi lesithembiso lithandisiwe baza emva koko abalamkela lona yabona ngokuba lalichasene kwezabo imvumo nkolo uya kujonge kanjani lowo uthanjisiweyo umesiya kwaye yintoni eyakuyenza yayikude ekuqondeni kwabo kwaye ngoko xa yafundwayo kubo iphuma ezibhalweni oko wakwenzayo futhi babengamqondi yena kuba xa la madoda azizazi ehla esuka phezulu ebhabheli ngahlobo luthile babe ngumntla-mpuma ukusuka eyerusalem bajonga ezantsi babona laa nkwenkwezi ikhokelele kwicala lasentshona bayilandela yona iminyaka emibini besihla benqumla umlambo itigris kwaye ngazo iintlambo zeshinari besihla beza kwintloko sixeko yazo zonke iinkolo eyona nkolo inkulu ehlabathini etempileni eyerusalem kwaye ukunyuka nokuhla ngezitrato besithi uphi na yena uzelwe ukumkani wamayuda kutheni akukho bani wazinto malunga nayo yayingaqhelekanga yazamazamisa kwisanhedrin babiza izifundiswa bathi fundani ezibhalweni apho umesiya kwaye bahamba bathabatha izibhalo bafunda kumika bathi okuphuma kwayuda Bethlehem yelakwayuda akunguye nomncikane phakathi kwezikumkani kodwa kuwe kophuma lo mlawuli yabona endaweni yokuphanda bayilahla kuhle imfumba yokubaxa yabona yilonto abelusi bathatha umyalezo yabona abakwenzi banolwabo utoliko ngoko ke baphosa eyona nto iyinyaniso kodwa okoko xa esiza uza kanye nkqo ngendlela ilizwi elithe uyakuza uza esixekweni nje kanye kumxholo wethu ngale ntsasa ngendlela ilizwi elithe uyakuza kwaye bathi ngubani uyabona endikuthethayo abefanele bazile wayengubani kwaye apha hayi ehlabathini ngaphandle kodwa kwihlabathi lecawe lathi ngubani ngubani lo xa apho izibhalo zitsho ngokucacileyo ukuba leyo yindlela kanye ayakuza ngayo kwaye bathi ngubani ngubani lo mfo yeyani yonke le ngxokozelo yekani ukwenza yonke le ngxolo isenza siphakuzele ha yabona yabona eyona nto ababeyithandazela yayilapho esandleni sabo kwaye zange bayiqonde kwaye uza kanye ngendlela isibhalo esithe uyakuza ngayo kwaye ukuba uyayenza namhlanje uyakuza kanye ngendlela isibhalo sithe uyakuza wasoloko esiza ngencasa yelizwi likaThixo hayi ngencasa yembono yezakwalizwi othile malunga naye kangangoko usazi ukuba ilizwi likaThixo zange lize kowezakwalizwi umana isibhalo apho lakhe layenza ilizwi alizi kowezakwalizwi hayi tu kodwa uyabona ukuba ilizwi lenziwa labonakaliswa namhlanje ilizwi lomhla wethu liyakuba kwincasa yelizwi likaThixo hayi kwincasa yoluvo lomntu othile uThixo uyakuthatha ilizwi lakhe athe walithembisa ngawo lo mhla aze alithambise kwaye liyakwenzeka kuko konke akukho ndlela yokuligcina ukuba lingenzeki liyakuyenza nakanjani akukhathaliseki nokuba icawa ethini nokuba abanye babo bakholelwa ntoni li uThixo uyakuyenza nanjani uyakubakho nje abambalwa kakhulu abayakuze bazi malunga naye injalo loo nto abambalwa nje kakhulu yasoloko yaba ngaloo ndlela yabona ngotoliko olulolwabo babengenakwenza nto ingenye kuba boyama koko icawe yabaxelela kona kodwa uyakuza wasoloko esiza ngoko wakwenza ngoko noko kwaye uyakwenza ngalo lonke ixesha esiza kunye nayo yonke into ayenzayo iyakuba kwincasa yelizwi ke ngoko ke asinakubeka ingqiniseko koko abantu abakutshoyo inye kuphela into onokubeka ingqiniseko yakho kuyo kwaye leyo yilizwi kwaye ilizwi nguThixo kwaye ilizwi elithanjisiweyo lenze uMesiya ilizwi elithenjisiweyo leyure njani ukubandle bayiphosa ilizwi lilungileyo babe ilizwi lasoloko lilungile kodwa utoliko lwabo lwalo lwalungalunganga andazi nokuba le nto inkulu eliqumrhu likazwelonke esinalo ehlabathini namhlanje nequmrhu leecawe zehlabathi zibumbana zisenze sonke sibe bani andazi nokuba bayaqonda ukuba oko koko isibhalo sikutshiloyo nkqo ukuba baya kuyenza kodwa bacinga ukuba yeyona nto imangalisayo ehlabathini ukuba sonke sibambane izandla sibe bani bathi uyesu wathandaza ukuba sibe bani nyani leyo kodwa hayi ngolu wahlobo lobunye wathi yibani bani njengoko nam ndimnye nobawo ehe yibani lolu wahlobo lobunye ngoko iyakuba njani loo nto ilizwi kuthi liyakuba lilizwi elithanjisiweyo obo bubunye bukaThixo yabona ubunye bukaThixo lilizwi lithanjisiwe kuwe yabona uze emva koko ube ngunyana uMesiya wesigaba ngoku siyafumana abantu bengendlela enye abantu abaguquki aba bantu bohlukahlukene bengamaqela amathathu kwaye sijonga koko kwemizuzu embalwa ngoku yazi ndiza kuba semva kwexesha kancinci ukuba kulungile oko kuni ndiyacotha kakhulu nje andazi ndiyangena ndize ndibhale izibhalo phantsi nemibhalo emincinci ndize emva koko ndingene phaya uze umoya oyingcwele uzithathe ikhangeleke nje ingenasiphelo ndiyaqhubeka nje kodwa ngoku umxholo wethu babehlukene phaya kumaqela amathathu kunye neembono ezintathu ezahlukeneyo abanye babo bamkholelwa abanye babo bamthiya kwaye abanye babo abazange bazi ukuba benze ntoni yabona leyo yindlela nje esiyifumanayo ndishumayele ndiyakholwa kweli bandla ngaxesha lithile amakholwa amakholwa okuzenzisa kunye nabangakholwayo bona ekumaqela amathathu ninayo loo nto kwindawo yonke esi sisithathu eqeleni ngokunjalo kubonakala le meko yabantu yasoloko injalo singabuyela emva kakhulu sibonakalise leyo yimeko yabantu okoko basoloko bekwelo hlobo le meko ngoko ekubeni oko kwasoloko kungalandlela kusenza sithambele ekukholelweni ukuba uThixo ubenze abantu babe ngalandlela kutheni uyakwenza utshaba lwakhe limdumise yonke into upawulos ebhala kwabaseroma isahluko sesibhozo wathi oh siyatha somntu linganako na udongo ukuthi kumbumi kutheni undenze mna njalo akanamandla na okwenza esinye isitye sibe sesozuko nesinye sibe sesingento kungatheni ukuba akenzanga busuku bungasokuze uncome ukukhanyisa kwelanga ukuba ebekukukhanyisa kwelanga okokoko ubungenakukwazi indlela yokubuncoma bekungatheni ukuba bekungekho kugula ubungenakwazi indlela yokuncoma impilo entle bekungatheni bekungekho bantu bangcolileyo kungekho bafazi bangcolileyo umfazi olungileyo ebengayi kuhlonitshwa yabona bekungasayi uzuko belingayi kuba lolwakhe kuba kukho konke ngalaa ndlela yinto nje efanayo kodwa ngumthetho wokunganqinelani uThixo uyenze ngolwa hlobo omnye abe ngongenaluzuko ukubonisa onozuko omnye abe ngongalunganga kakhulu iyabonisa ukuba ibingenjalo ibiyakuba yinto elungileyo ukuba bekungekho akunakubakho idola yomgunyathi kude kubekho idola yenene kwaye umgunyathi ngoku ukuba nje ibiyenziwe umgunyathi into yokuqala ngoko ibiyakuba yeyenene kodwa ngumfanekiso wayo akunakubakho isono kude kubekho ubulungisa ngokuba ubulungisa yinto elungileyo kwaye isono lugqwetho lobulungisa amanye amagama inyaniso inyaniso ubuxoki abunakuba bubuxoki kude kubekho inyaniso kuqala ukugqwetha laa nyaniso ibe bubuxoki ke sonke isono asinto kuphela bubulungisa bugqwethiwe ngoko ke kukho inkqubo ehlabathini inkqubo ezimbini kwaye enye yazo yinkqubo elilungileyo ize enye ibe yinkqubo egqwethekileyo kwaye enye yazo lilizwi likaThixo nto leyo ilungileyo kwaye lonke ilizwi lomntu buxoki kwaye le nkqubo yobuhlelo esinayo namhlanje eyenza iqumrhu leecawe zehlabathi lenze uphawu lwerhamnca ukuba zihlangane yinto engalunganga kwaye umntu baya kuyo ngobumfama uThixo wabeka into emhlabeni ukwenzela bona bahlangulwe ngayo kodwa bacinga ukuba yimfumba yobaxa abayifuni bayikhuphile bacinga bafanele benze into ethile malunga nayo bafanele benze eyabo inkqubo uThixo sele enenkqubo apha ilizwi lakhe kodwa asikufuni oko ke sizifumana namhlanje njengohlobo ababelulo ngoko kwaye ngoku ekubeni abantu benziwe ukuba ngalaa ndlela qaphela uthi ndiyayazi ndithatha ixesha elide kodwa andifuni kuqhubeka ndibukele oku yangoba kundenza phakuphaku yabona iipolitiki ngoku sithatha nje masithathe nje umzekelo ukubona ukuba abantu benziwe baba ludidi oluthathu masithathe iipolitiki kukho elinye elibomvu ubushushu ngomntu kwaye elinye iqela limthile kwaye elinye iqela alazi emalikwenze malunga naye abazi yeyiphi kwaye ibalahlela ekubhidekeni le ndoda yathi ow yindoda ekubalulekileyo uyakuba ngumongameli ongcono omnye wathi akayonto kuphela umncatshi emva koko osesidikidikini wathi ngoku andazi emandikwenze yabona senziwe ngalaa ndlela senziwe saba ngalaa ndlela leyo yindlela abantu abayiyo kufanele ibe ngalaa ndlela ukuzalisekisa ubutyebi obukhulu bukaThixo kunye nokwenza impumelelo yakhe leyo aza kuyiphumelelisa phezu komhlaba umntu kufanele enziwe ngolwa hlobo omnye ulungile omnye akalunganga kwaye omnye usesidikidikini phakathi kwabo yasoloko ingaloo ndlela qwalasela benza loo nto lonke ixesha oko bangakwaziyo umntu osesidikidikini yindawo embi ngokuba omnye angabonisa into kutheni ecinga ukuba ulungile omnye angabonisa indlela acinga ukuba akalungile kwaye lo usesidikidikini akazi nto malunga nento akazi icala makajike ngalo kwaye yiloo ndlela nje kuyo kwinkolo abantu benza into enye namhlanje malunga nesiphelo sanaphakade Ngoku siza kuvisa kabuhlungu nje umzuzu. Bayenza malunga nesiphelo sabo sana phakade. Umntu uya kuhlela apha kwesi ukuya kutya kwaye ukuba ufumana isigcawu esityeni sakho sesupu uya kufuna ukumangalela la nkampani okanye ivekile kutyeni. Kutyeni akuyi kuyityala supu. Iya kutyhefeka. Akuyi kuyithatha konke konke elikhulu iphela okanye into ethile ibiliselwe esityeni sesupu. Kutheni ubungasoze uyithathe konke konke. Ibiya kugulisa ukucinga malunga naye. Kodwa noko iya kuvumela igquba labeza kwalizwi linyale into lihlise ngomqala wakho eya kususa ngokwezigidi zemayile kuThixo uze ubimbilize kuyo. Xa umntu eya kuphila ngalo lonke ilizwe liphuma emlonyeni kaThixo lityathanga umphefumlo wakho uxhonywe ngalo kuwo phezu kwesihoko kwaye njengoko ndatshoywa ngaphambili ityathanga lingcono apho libuthathaka khona indawo yokudibana lokulaphula kuphela ufanele ukwenza kukwaphula enye yazo kuphela kwento ezinye zazo ziyaphasalaka nalo lomelele kuphela ekudibaneni kobuthathaka ngoku kwaye umntu owaziyo ukuba xa uthe watya isuphu enetyhefu yesigcawu kuyo mhlawumbi ingakugulisa kufanele uye esibhedlele kwaye uhlukuhlwe isisu kunye nengxaki eninzi yokuba kuyo kwaye ingakubulala ngenene kodwa bethu uya kuba kutheni awuyi kujikela kwindawo elola hlobo akusayi kufuna ukusondela kusango lwayo kwakhona ngokuba uyoyika niyakufumana ityhefu nize nife kwaye emva koko niya kuzixokomezela ngenene nibeke amagama enu ezincwadini nize nilwele eyona njongo yento ethe iBhayibhile yayitsho ayigwebi umzimba wakho kodwa ithumela umphefumlo wakho esihogweni yabona akuqhelekanga kangakanani abakwenzayo abantu bathathe isiphelo sabo sanaphakade bayibeka phezu kwesimiselo sakwalizwi kwaye unokubazisela isibhalo sithi leyo yinto iBhayibhile ekutshiloyo apha kulapho ikhoyo kwaye oweza kwalizwi ujonga kuyo kulungile yayiye yomnye umhla yabona kwaye niphulaphula kuye niyabona oko uThixo wakutshiloyo owenene wenyaniso umKristu uphulaphula kuphela kwela lizwi kwaye kuko konke indoda kaThixo iphila ngesa sonka qwalasela abanye bakholelwa elizwini ngeli xa kukho abanye abakholelwa kutoliko lwamahlelo abo kwaye kukho abanye ngale mbidakalo abangaziya mabakukholelwe ngoko abanye babo eli qumrhu leecawe zehlabathi leyo iza kuba yinto iza kusenza sonke sibe bani yiloo nto nje kwaye abanye bathi kutheni iye kamtyoli nantsi apha esibhalweni ngoko indoda engathathi ixesha lokuhlala phantsi ithandaze kwaye iphande yathi libala ngayo libala ngayo yeyakho ngentetho yakho mzalwane ngendawo yakho ngemiqathango oyithatha ngayo iya kuthumela kwisiphelo sakho sanaphakade apho uya kubakho naphakade sukuyenza loo nto kusifanele thina sihlale phantsi xa yonke into enjengale inyuka kwaye umbuzo njengakwimihla kayesu xa bezayo icawe yathi ungumncatshi nje akukho nto kuye kodwa omnye wathi dengululane izibhalo wathi kuzo niba ninobomi obungunaphakade zibe zona zinixelela ukuba ndingubani mna ngoko amadoda abafazi ngalo lonke iwonga lobukristu konke konke okanye abanomdla kwisiphelo sabo sanaphakade bafanele baphengulule izibhalo baze babone waye engubani yena ngoko umbuzo ubungayikuba ngubani lo bebeya kuthi nanku apha lowo ngumahluko uyabona ngumntu bathambekele nje ukuba ngalaa ndlela abanye bamniselwe kuyo kunzima ukuyitsho kodwa yinyani iyayibonisa uyabona ngoku namhlanje abanye bathi ndiyalikholwa ilizwi yinyaniso lonke ilizwi lalo abanye bathi umalusi wethu hambe waya kufunda olwahlobo lwe bayazi emabakutsho malunga noku ya abanye bathi kuhle andazi ndizixokomezele koku andikhange ndiyithande ndiye ngapha yanazixokomezela kule andazi emandibengawawe yabona leyo yindlela kanye kwakuko ngakho uhlobo olunye lesihlwele kuhle kwasoloko kuyilandlela ukusukela ekuqalekeni kwayiya kusoloko injalo ngoku masingqale inyaniso yebhayibhile kule meko size sibone ukuba yona ilungile nje okwemizuzu embalwa ngoku uAdam ekuqalekeni yaqalisa ngolu hlobo indlela esiyifumene ngayo kanye namhlanje ayikaguquki nakancinci uAdam waye elikholwa uSathane waye engelokholwa wayengalikholwa ilizwi ke wafumana uEva owayengaqinisekanga nokuba lilungile okanye hayi yabona uSathane ongakholwayo uThixo wathi ngemini owuthe udle phaya ngaloo mini uyakufa uSathane wathi loo nto ayilunganga yabona kwaye zange akholwe lilo uAdam walikholwa ke wasebenza ngaloo wayesesidikidikini abanakho nje ukuxela wayenganakho ukuxela nje ngoku qwalasela umfazi apha umele ibandla lehlelo langomso elibizwa umtshakazi konke kunyukela kwigenesis yimbewu qala kwigenesis uyakufumana umfanekiso wakho ngqo yabona ngoku apha wamela ibandla lwalo mhla ngokuba abanye bathi ngoku sithatha irhabe namalutere nabo bonke babo besiza le ndoda ingusomashishini njalo njalo singathanda ukuba nayo sifuna ubhaptiza lomoya oyingcwele singathanda ukulifumana lona uyaqonda umhla esinokuba sikuwo yabona kungenzeka ukuba zange bawufumane wona ubusazi ukuba uyesu wathi xa bona intombi eleleyo ngoku khumbula intombi eleleyo iza kubiza amafutha yonke yayityunelwe ngaphandle zange yawafumane wona zange yawafumana wona uyaqonda ukuba emva kokuba umtshakazi ugqibile wemka waxhwilelwa ezulwini iicawe ziya kuba zisaqhubeka abantu becinga bayasindiswa nayo yonke into njengohlobo abasoloko besenza ngayo beqhubeka njengoko kwakunjalwa ngemihla kanoko beqhubekela phambili besitye besela nayo yonke into njengohlobo abasoloko besenza zange bayazi kodwa isango lwavalwa kwaye isenokuba njalo zihlobo okokuba isango lingavalwa nangaliphi ixesha ngawumbi sekunjalo konke nje ndikwazisazi kuyakubakho nje abambalwa babo abaya kungena siyakwazi oko njengoko wakunjalwa ngemihla kanowa wasindiswa imiphefumlo yesibhozo ke kuyakuba njalo ekuzeni konyana womntu yakusindiswa imiphefumlo embalwa andithi esibhozo ngawumbi amakhulu asibhozo okanye andazi mingaphi mawaka asibhozo andazi izigidi ezisibhozo kodwa uyabona umtshakazi awuzukwenziwa nje koko iqela elincinci apha emhlabeni ngoku xa ilixa lesixhenxe xa esiza zonke ezo ntombi ziya kuvuka zilungise izibane zazo yonke indlela ukubuya umva wonke ubani owathi wakholelwa ilizwi elithanjisiweyo kumhlangaso isigaba uyakuza njengepyramid icala elingezantsi lize lize kodwa intloko litye kufanele ichole yonke into iyinyuse iyenze ipyramidi yabona iyihlanganise ngoko umtshakazi uyakwenziwa ngazo zonke kwezo zigaba ezakholwayo zaza zamamkela uKristu njengomsindisi wazo ngoku uEva wayengaqinisekanga uAdam wamxelela wathi ngoku uThixo uthe sithanda ukuba ngomhla othe wadla kuwo ngaloo mhla uyakufa kodwa bathi uSathana wathi ngokuqinisekileyo oko akunakuba kulungile ungacinga uyise angaphatha abantwana bakhe nje ukonwabisa okuncinci into enjalo ngokuqinisekileyo wayenjalo yabona kwaye yintoni ekugqibeleni awajikela kuyo wajikela ku ngokuqinisekileyo kwaye leyo koko kanye ibandla elikwenzayo namhlanje ngqo owu ngokuqinisekileyo silibandla elikhulu singabantu abakhulu kudala sikhona yonke le nto abayibiza ubaxo khona apha le nto abayibiza ubhaptizo lukamoya oyingcwele nayo yonke abo bubuvuvu yabona obo akukho nto injengaleyo aha ngokuqinisekileyo ndibhatala izishumi ndiyayicaweni umama uye ngokuqinisekileyo uthixo kodwa uThixo uyitsho ngokwahlukileyo kwaye leyo indlela iya kuba yiyo nje kwincasa yelizwi lakhe watsho oko ibandla lesigaba saselawudike liya kuba kuko nencwadi ekhethekileyo eza kuphuma kuyo ngamsinya inkosi ithandile yabona eyalelawudike ukubonisa ukuba sekuphelile kokuba seletyinelwe phaya kwaye uKristu ungaphandle zange athi uyabuyela kwakhona niyazi. Ke siyafumana namhlanje ukubeka ilizwi ngaphandle njengoko yaba soloko injalo. Ngokuqwalasela uMoses ilizwi elithanjisiweyo okanye nakanjani esiyibiza ngayo. Ndiyathemba niyakuqonda xa ndisitsho ukuba wayengumesiya. Wayelilizwi elithanjisiweyo elalithenjisiwe lwaloo mhla. UMoses wayelilo. Niyayikholwa loo nto ngokuqinisekileyo? Igama uMesiya lithetha othanjisiweyo. Yabona koko uNowa wayengothanjisiweyo womhla wakhe. UAbraham wathetha ukuba kuya kubakho abantu bakhe baya kuphambukela iminyaka emakhulumane ekuthinjweni kwaye baya kukhutshwa ngesandla esinamandla kwaye oko uya kukubonisa imiqondiso nemimangaliso kwaye izizukulwana ezaziza kuza nezaziza kukwenza kwaye uMoses wema phaya elalizwi lithanjisiweyo lwaloo mhla. Yiloo nto wayenokubeka isandla sakhe esifubeni utheni wayemi ebukhoneni bukaThixo. Amen. Olukhulu uzuko leShekhina bumrhangqile. Yonke intshukumo awayenzayo yamela uThixo. Kulapho ibandla lifanele lime khona ngoku. Kunjalo endaweni yokuya sikude kwisankxwe sento ethile yobuhlelo. Kodwa uMoses wayetsalekile waza waphuma etyaleni kwaye nantso intsike yomlilo indanda phaya etyholweni kwaye uMoses apha ethanjisiwe. Akukho ntandabuzo indoda yayingazi kwa ukwazi eyayikwenza. Uphawu eyalinikwayo xa yema phaya nentonga yayo yokwalusa kwaye isazi ukuba leyo iya kuba yintonga entlango yajika yaba yinyoka emva koko yaba sisicama kushela. Inyoka yayenza entlango zonke izinto awazenzayo yayiyimiqondiso namazwi ethetha ebantwini. Yabona kwakukho into eqhagamshelene naye kwaye uMoses angabe akayazanga ngokwakhe kodwa waye elilizwi elithanjisiweyo lwaloo mhla. Wayengumthunywa othanjisiweyo. Ke ukuba wayengumthunywa walayure wayengummesiya walayure wayengumthanjiswa. Ngoku yena uYoshua noKhalebi babe ngamakholwa eqeleni. Qwalasela kwaye bezama ukufundisa abanye inyaniso kodwa yabona uSathane uDathane noKora babangela abanye batshabalale entlango. Ngoku yayiyintoni ingxaki? UThixo wayembizile uMoses wayengafuni ukuya. Abo baprofeti babe nezinto ezinjalo bade kwakunzima ukuyenza. Babengafuni ukuya baze bahlekwe. Babefuna ukudlelana baze bahambe nabo bonke kwaye kwaye bahambe nabazalwane. Kodwa uyabona nje ngohlobo ndiyakholwa ndilibele ukuba yayingowuphi umprofeti wathi ukuba andifuni ukuyenza le nto ngamanye amazwi. Kodwa intliziyo yam yonke iyakuvuka. UThixo uthethile kwaye kufanele ndilizise lona. Nokuba bayalithanda lona, nokuba bambethelele yena, nokuba bamxuluba ngamatye, nokuba benze, uThixo uthethile entliziyweni yakhe kwaye kufanele alitsho. Hayi ukuba abe ngowahlukileyo, kodwa othobeleyo. Ukuthobela kungcono kunokubingelela, ukululamela. Unamanqatha eenkunzi zegusha. Yabona, lalisentliziyweni yakhe, kufanele ayenze, lalibubomi bakhe. Wayengenakuligcina, kwakukho into ukuncancazela okwamtyhalayo. Babengenako ukulisikelela okanye ukuliqalekisa. UThixo wayenolawulo olupheleleyo kakhulu lwabo, de yena abe lilizwi labo, izenzo zabo. Haleluya. Ndinike ibandla elithanjiswe kakhulu ngokupheleleyo nguThixo ngesonke isenzo salo nentshukumo ibe ngu-Itsho Inkosi. Lihamba kolaa zuko leShekhina. Ndiyakubonisa uMesiya othanjisiweyo kaThixo emi phezu komhlaba. Nako kumi uMoses ngakweli tyholo livuthayo nozuko leShekhina emi apho ethanjisiwe. Wayengazi awayekwenza, wayethobele nje oko ilizwi lithe akwenze. Faka isandla sakho esifubeni sakho, sikhuphe, thabatha laa ntonga, ijike ibe yinyoka, iphose ngasemva phantsi kwakhona. Akukhathaliseki nokuba omnye ongomnye uthini. Wayeyenza, wathi, Nkosi ndibonise uzuko lwakho, kwaye ndikulungele ukuya eYiputa. Andisosithethi sandoda, andikwazi ukuthetha kakuhle, kodwa ndivumele nje ndibone uzuko lwakho. Kwaye walubonisa kuye. Waze wehla wathatha ezi zinto zinye ukuze abonise ukuba wayengumesiya othanjisiweyo. Laa ndoda yachola uthule emhlabeni yaluphosa emoyeni. Zaza impukane neentakumba zabhabha zisuka eluthulini zawuzalisa umhlaba. yintoni enokudala kuphela nguThixo. Wathatha amanzi emlanjeni awagalela phezu komjelo, kwaye lonke ithontsi lamanzi kuyo yonke iyiputa lajika laba ligazi. Yintoni enokwenza loo nto kuphela nguThixo. Wayenikelwe kakhulu ngokupheleleyo kwilizwi likaThixo elithanjisiweyo de abe ngumesiya. Iyiputa yazama ukulijikela ezantsi ngale ndlela, abangakholwayo bazama ukulala lona, amakholwa ukuzenzisa azama amaqhinga abo, kodwa ilizwi likaThixo labathatha labasa nkqo kwilizwi lesithembiso. Injalo loo nto, babethanjisiwe, babe wayengummesiya. Ngoku umbuzo uyeza uphuma entlango apha kulapho izisa yabona. Ngoku ndifuna niqaphele bazalwane bam, ngoku khumbulani, aba bantu bonwabela iintsikelelo, bonwabela intshumayelo yalo mprofeti lona uthanjisiweyo. Bamkholelwa, bamlandela, kodwa kwavuka entlango omnye ogama linguDathani nomnye ogama linguKora, baze bathi oku kufanele ibekwe komntu omnye, Moses ucinga nguye yedwa uThixo ambizileyo. Laa myalezo walaa ndoda inye babengawufuni wona, hayi, babengawufuni wona, kwaye uThixo akazange waqubisana kuphela nomntu omnye ngexesha, asoloko ingumyalezo wendoda enye. Kuphi apho wakhe waqubisana nabantu ngaphandle komntu nje omnye? Kungumntu, asiloqela, unoxanduva kuThixo ngamnye kuni. Uthi, oh, ndiyalikholwa lona, wena nje yintoni oyenzayo? Uyalonwabisa lona, wonwabisa ingcinga. Apha umfazi emile apha, ndingumfana, ndilindele ukutshata, wanezisa iimfuno zam ngandlela zonke. UmKristu othandekayo ukhangeleka njengomnye, unxiba njengomnye, wenza njengomnye, uphila njengomnye. Ndiyavuma, uya kundenzela umfazi olungileyo, kodwa akangowam de ndimthabathele kum. Yiloo ndlela umyalezo unguwo, akunakuvelana nawo uthi ulungile, kodwa kufanele uthathe ube yinxalenye yakho wona. Emva koko wena nomyalezo nibe banye, ngoko intambiso ikunye nawe njengoko ikunye nabanye. Ngoko uSatana akazange alikholwa, uDathani wafumana uDathani kunye nabo ukuba bangalikholwa, wabenza bonke batshabalala. Kodwa uthi, linda umzuzu umzalwane uBrenham, uthi isithathu Moses, uYoshua noKalebu, njalo loo nto yiloo nto yayiphaya. Kodwa apha kuphela uthi ababini, uthi apha ukuba kwakukho a uthi uSathana ongaphezu kwendalo, kodwa kwakukho uThixo ongaphezu kwendalo naye ethambisa esi sithathu. Ngoku uSathana uthambisa kuphela, kodwa omnye uyeza, omnye uyeza. Qaphela nje okwemizuzu embalwa, uyeza embonisweni. Igama lakhe nguBhalamu, ungumprofeti ongumthandimali, obizwa njalo umprofeti, umprofeti wobuxoki. Kusoloko kukho zonke iintlobo zabaprofeti, kwaye basoloko benoIsrayeli kunye nalo iqela. Akusoloko kukho abaprofeti, amazwi acengacengayo athambisayo, abaprofeti abangabathengisi ababehamba nabo kwaye befuna ilizwi elilungileyo likakumkani namaqithiqithi kunye kulungile, njengoAhabi enamakhulu amane wabo bonke benxibe kakuhle ngendlela yecawa, kwaye wakuxelela ukumkani omkhulu phezulu phaya. UYehoshafati wathi, kutheni uqinisekileyo ndinamakhulu amane? Bonke baqeqeshwe kakuhle abaprofeti bamaHebhere, kwaye bonke bazile baprofeta, kodwa laa ndoda enokupheleleyo kukaThixo kuyo okwazi ukuba okuya kwakungalunganga, kuba yayisazi ukuba uEliya wayeqalekisa laa nto, kwaye angathini uThixo ukusikelela oko akuqalekisileyo? Wayengenakwenza oko. Wathi, ingaba unomnye ngaphezulu ukuze sibe nokubuza? Wathi, ewe, unomnye phandle apha, uMikhaya unyana kaImla. Kodwa wathi, ndimthiyile. Wathi, usoloko ekuthi lonke ixesha endigweba endixela yonke into embi. Ndingathini, ingonyama iyaqhuma, uThixo uthethile, ngubani ongasayi kuthetha inyaniso xa ichasene nelizwi likaThixo? Kwafanela ayithethe laa nto. Kwasoloko benayo le nto abaprofeti bobuxoki, kodwa abesoloko benayo owenyaniso naye. Khumbula, kwakukho isikolo sonke sabo, kwakukho omnye wabo, kwaye leyo yindlela eyiyo kuwo nawuphi umhla, yindlela eyiyo namhlanje. umprofeti weminye lilizwi, injalo loo nto. Umprofeti namhlanje asiyo yonke le nto apha yahlukileyo. Kukho umprofeti wamamethodist, umprofeti wababhaptist, umprofeti wakwamoya, zonke iintlobo zabaprofeti apho kwilizwe lonke. Kodwa isamile, kukho omnye wenyaniso umprofeti onguye isona namhlanje naphakade, injalo loo nto. UYesu Kristu kwaye ulilizwi, injalo loo nto. Ulilizwi, ilizwi elithanjisiweyo leyure. Qwalasela yena ngoku njengoko sihamba, sifumana ukuba uYoshua noKhalebu, kwaze emva koko kweza uBhalamu ekubuprofeti obuqeshwayo. Wenza ntoni? Wahamba phezu kwalo lonke ilizwi likaThixo. Emva kokuba uThixo embonisile, umele ihlelo namhlanje. Siza kubonisa oko kwimizuzu yembalwa. UDathan wayeyintoni kwaye babeyintoni nabanye. Ngoku uBhalamu wamela ihlelo, umntu ofanele azingcono. Wazi ukuba oko kwakungalunganga, kodwa yintoni awayenzayo emva koko? UThixo wamnika isilumkiso, kwaye futhi wahamba ngqo wanqumla eso silumkiso. Wayephambene malunga nemali nendumasi yokuba angaba ngowabo, kwaye injalo nebandla ukwenza namhlanje lisiya ngqo kwelaa qumrhu lecawe zehlabathi. Ngaso sonke isilumkiso siqhushumba ukunqumla ilizwe nemiqiniso nemimangaliso kwimihla yokugqibela. Baya ngqo kuyo nakanjani ngokuba bathanda indumiso zabantu ngaphezu kokuthanda ilizwi likaThixo. Nomhlobo olungileyo phandle phaya oshumayela laa miyalezo, umPentekoste phandle exelela abantu ezama ukumanya ibandla lonke esitsho ukuba sifanele size koku le ntshukumo kazwelonke. Kutheni abanye kubo ibandla likaKristu amaninzi ala mahlelo angakholelwayo nokukholelwa kuzalo lobuntombi nazo zonke ezi zinto zahlukileyo, kwaye bonke bangabala nto, bangathini ababini ukuhamba kunye ngaphandle kokuba bayavumelana? Ngoko uthi amen kokuya, ndiyammangala malunga noku ngoku. Ngoko ingathini indoda ukutsho ukuba ingumKristu kwaye izaliswe ngumoya oyingcwele ize iphike ukuba elalizwi liselilo izolo namhlanje naphakade? Moya oyingcwele kuwe uvumelana nelalizwi lonke ilizwi. Amen, amen, amen. Xa ilizwi litsho nantoni, wena uthi leyo yinyaniso. Amen. Ngoba uvumelana nelizwi, uvumelana noThixo. Wena noThixo nibanye? UThixo kuwe ungunyana wakhe okanye intombi yakhe, ikwenza uMesiya wakhe. Ilizwi elithanjisiweyo liphila kuwe. Qwalasela, uBhalamu waya ngqo kwezi zinto. Wayelihlelo eligqibeleleyo kunye nempendulo egqibeleyo kwinkcasa yabo. Leyo yinto uDathan awayeyifuna, leyo yinto uKora awayeyifuna. Abefuna ukwenza umbutho kuyo, bathi sinamadoda angcwele konke khona apha. Andikhathali angahamba ukugqibelela kangakanani amadoda amabini, ukho ukwahlukana kuwo. Iimpumlo zethu azifani, oobhontsi bethu abafani. Kukho izinto ezininzi malunga nathi, kodwa sinokunika omnye utsalokazi unakumawele, nawo asahlukile. Ngoko uyabona, uThixo ufumana umntu nje abe mnye kokwakujikeleza, aze omnye akholelwe kokuya. Wenza umntu wamnye kwaye abaninzi ukusuka kulaa mntu, njengoko bafa bonke kuAdamu, bonke baphila kuKristu. Wenza indlela enye yokufa kwaye bonke bahambe kuyo, kwaye wenza indlela yobomi kwaye njengoko abaninzi behambe phaya banobomi. Okusuka kwindoda enye, hayi iqela lendoda lisiza lisifa, iqela lamadoda lalingena sona. Indoda enye yona isono esinye, indoda enye yahlawula sonke isohlwayo. Akudingeki okunye ukukhasa ngamadolo uze uthi ah Maria nazo zonke ezo ntlobo zezinto nokunika intlonipho kubantu abafileyo. UYesu wafa ukuze isipho sikaThixo sibe nokuba ngesisa, wahlawula ityala ngokugqibeleleyo. Kodwa uyabona, sifuna ukuba nento ethile ngenye yokutsho kuyo. Qaphela oku ngoku, aba bafo banyukela phaya bathi kulungile, uzama ukuzenza ukuphela komntu kwigquba, cinga ukuba nguwe wedwa. Kwaye uMoses wayekruqukile kubo, wajika wathi bawo, wathi bahlule kubo. Bonke abecala likaThixo izani ngabo, wazawuvula umhlaba wabaginya. Ngaba injalo, cinga njengoko mzalwane. Oh mbethu, kutheni bengazange bamkholelwe? Kutheni bengazange bakukholelwa ukuba la Moses wayeyinkokheli kaThixo? Kutheni bafuna ukuxambulisana naye, besoloko bembombozela bekhalaza xa bebona isandla sikaThixo baze bahamba ngaphansi kwaye uMoses. UThixo wangqina ukuba uMoses wayengowakhe uMesiya othanjisiweyo. Niyabona, kwaze emva koko yabona ezantsi entliziyweni yabo babefuna into eyahlukileyo. Kwenzeka ntoni kuni bakwamoya? Kwiminyaka embalwa eyagqithayo niphume kuyo imbutyulelo ebizwa ihlelo ukuzenza iPentecost. Kutheni nifuna ukubuyela emva kuyo kwakhona? Ikhasi kufanele lize, ukhozo belingekho apha okwakaloku nje. Yabona, qwalasela, leyo yindlela nje abenza ngayo. Oko kwakusentliziyweni yabo, babefanele bayenze loo nto. Ngoku yabona, uDathani wayenembono yokuba bonke babenokwenza inkolo enkulu kuyo. Niyazi, kunompostile uPetros wayenembono enye entabeni yoguqulo. Wathi, masakhe iminquba emithathu apha, omnye ibengokaMoses, omnye ibengowomthetho, omnye ibengowabaprofeti, omnye. Kwaye ngelixa wayesathetha kwabakho ilizwi lisihla lisithi, lona ngunyana wam oyintata, mveni yena. Kuxa bajonga ngemva babona uYesu yedwa, nanko emile, waye eli lizwi kuko konke ofanele ukuve, lela lizwi nguye kuso nasiphi isigaba. Jonga oko ilizwi elikutshoyo ngesa sigaba. Uze uqwalasele uThixo elathambisa, uze uhambe nalo, koko kuphela. Balandela intsike yomlilo ukuya kumhlaba wesithembiso, abo bahamba ngendlela yonke bayenza, abanye batshabalala. Qwalasela, abefuna ilizwi licutywe nelizwe, kwabenza impazamo, kwaye qwalasela eyakwenzayo kubo ilizwi. Baliphosa ngokuba babengayikwamkela ilizwi elithanjisiweyo. Yabona, kufanele ube neyomgunyathi kuqala, kufanele ube neyenene ukwenza eyomgunyathi ephuma kuyo, kwaye phaya babenayo, waze uThixo wabonisa ukuba wayengekho kuyo. Cinga ligqibelele kangakanani ilizwi ebalazisiwe kubo ngokungqinelwa kubo yonke into uMoses awayiprofetayo ibiyakwenzeka, okokuba wayebizelwe ukubathatha abase kumhlaba wesithembiso. Yonke into uMoses awayiprofetayo yenzeka kanye phaya, akukho lizwi layo lasilelayo. Enjani inyweba ekwakufanele kuyiyo ukwazi ukuba wawuhamba entlango? Kwaye phaya emva xa wabaxelelayo bona umyalezo, wakufanele bawukholelwe wona kuqala. Kodwa emva ebakhuphile phaya, ngoko uThixo wathi, yakungqina kubo ukuba ndiyilaa ntsika yomlilo owadibana nayo entlango. Ke wathi bahlanganisele bonke entabeni, bazawehla phezu kwentaba yeSinayi. Kwaye uThixo waqalisa ukududuma, baze abantu bathi, sukuvumela uThixo wathethe, ngakuthethe uMoses. Suku uThixo wathi, andisayi kuthetha nabo kwakhona kanje, kodwa ndiyakubavusela umprofeti oyakuthetha egameni lam. Uyabona ke, siyafumana ukuba yiyo loo nto uThixo ahlala eyenza. Kutheni bengenakukubona oko ekuqaleni? Jonga zonke ezi zinto, nako ngoko ukubhombozela ngokuchasene nomyalezo owawubathathela kumhlaba wesithembiso, owaqala nabo kakuhle kwaye ubathathela kumhlaba wesithembiso. Kodwa bona bafanele bambhombozele uchasene nawo. Cinga igqibelele kangakanani, kanjani bengazange bahambe yonke imihla behamba nenkosi. Obunjani ubomi ukubuphila kanye entlango ebusuku besitya imana yentsasa eyawa ngobusuku? Uyazi, iba into eqhelekileyo kubo de bathi umphefumlo wethu uyoma sesisonto. Yabona, kwaye leyo yindlela iba njalo nathi. Ndicinga nje ngamaqela amancinci esithe sa nje koluncinci ulungiselelo lwam ukunqumla isizwe. Ndibona hayi kuphela impiliso nezinto bezisoloko zikhona, impiliso uThixo wasoloko enalo isebe lempiliso ndaweni ithile, kwanokuba waba nengelosi equleni kanye, kwaye yena zonke iintlobo zezinto, inyoka yobhedu entlango, nive nisoloko ninazo iimpawu zempiliso. Oko asikoko ndithetha amalunga nako. Impiliso yinto enye etsala umdla wabantu. Wonke ubani uya kufaka inkxaso kwinkonzo yempiliso, baya kufaka inkxaso kumnyhadala omculo, kodwa xa kufikwa kumphefumlo olusizi olahlekileyo, abananto yakwenza naloo nto. Yabona, ngoku asiyonto naleyo ilungileyo? Yabona, sinento yonke ukwenzela umphefumulo lolusizo lahlekileyo akufuni into yakwenza nokuya baya kumiyeka ampampathe kuyona ntoni bathi kuhle kulungile konke ungowecawe ayiye kuvisa buhlungu nanye into kodwa ngoku siyafumana apha sisiyaye kuvaleli nokukhawuleza esinako nakho apha cinga yayigqibelele kangakanani ndijonge ezantsi ngayo imihlebe esinawo apha kulo mhlaba jonga oko inkosi uthixo ekwenzileyo kuqala ngemiqondiso emikhulu nezimanga nemimangaliso esathi sazonwabela zonke emva koko qaphela emva koko kwaza umyalezo ngasemva kwayo qaphela okwenzekayo uhamba ecaleni hayi njengesiqu sakho indoda ecaleni kwakho bona iqela leengelosi zisuka emazulwini zishukumisa umhlaba wonke nje zimi phaya kwaye amaphephandaba ayibhala xa iqikelelwa iinyanga ngeenyanga phambi kwexesha iyakwenzeka nako emi phaya wathi ixesha lifikile buyela emva vula amatywini asixhenxe eemfihlelo ebezifihliwe konke kubo abahlaziyi nezinto waveze emva koko kweza ukushunyayelwa kwembewu yenyoko nazo zonke ezi zinto njengeziya kwaye wenza ntoni umfundisi wecawa endaweni yokuthi utheni uLuther watsho uku okanye okuya bona nje abasokuze bayibona yabona kodwa enjani inyweba eyiyo kuthi bakholwayo ukuhamba ebukhoneni bukaThixo yonke imihla yima phaya ubone isaqhwithe sisiza siphuma esibhakabhakeni sabhudla intaba yabakubini ndimi phaya apho sasikhona yasika imiphezulu yemithi yasusa nezinto ezinjengeziya lwaza udubulo lwelizwi laphuma lidlikidla phaya ematyeni amathathu lathi ijonge iya kululwandlekazi lwasentshona yaya ngqo ngaphaya yadlikidla i-Alaska yaza yeza isehlela kululwandlekazi lwasentshona ngoku kanye ngqo imini ngaphambili ndathatha ilitye ndaliphosa phezulu emoyeni ndathi itsho inkosi iyure ilapha umgwebo uya kuqala emhlabeni unyikimo nayo yonke into iyakwenzeka kwaye lonke ululwandlekazi lwasentshona liya kudlikidlwa nanjalo njalo jonga igqibelele kanjani imini ngemini yonke into nje ngokuchanekileyo ngendlela eyatshiloyo singathini ukujika umva abazizalwana masigcine ukholo lwethu kuye bathi ngubani lo siyazi ngubani nguyesu kristu onguye isolo namhlanje nangaphakade intsika yomlilo xa ixesha likamoses jonga iyakwenzayo yona izekelisa intsika yomlilo namhlanje yabasoloko kutheni bengazange bakholwe uYesu ekubeni lilizwi babe notoliko olungalunganga nokuqonda njengoEva wenzayo banjalo nabo ngoku emva koko uBalaam nemfundiso yakhe yayilungile nje kubo kwaye yonelisa incasa yabo ngqo esidlweni jonga esidlweni samaMowabi yabona oh wathini yena jonga apha indlela umfanekiso onguwo namhlanje indlela ozekelisa ngayo ngasemva ndinigcina ixesha elide kodwa jonga qwalasela njengokwethutyana isidlo samaMowabi yabona ukuba ebenokubafumana kanye phandle phaya ngendlela enye uBalaam wenza ngoko wabaqokelela bona kunye ukuba unokuqalekisa bona ngokwakhe ngakumbi eqalekisa kungakumbi uThixo esikelele aqhubeka nje yabona yiloo nto wayenzayo kwabakwamoya bathi kwiminyaka embalwa egqithileyo xa nonke naqalisayo aniyi kuya ndawo kwakungekho nto kuni nina niyakutsha niligquba nje lababaxa kodwa lonke ixesha abazama ngayo ukuniqalekisa naniphumela nibuye kwakhona thixo waqhubeka etyhila umyalezo wakhe ezantsi kwi-assembly endala emva kude le ekuqaleni iqumrhu elibanzi emva koko wangenisa ngaphakathi xa bamkela igama likayesu kristu ngenxa yokubhaptizo lwamanzi emva koko yatsibela ngale ndlela kwaye omnye ngenye nomnye waphuma bamanya oku nokuya thixo waqhubeka esikelela ngokuhle wabona ukuba kanakuniqalekisa yabona ke yintoni aza kuyenza uza kukwenza umbuto akuzise ow sonke sibanye kakade yabona sonke sikholwa kuthixo omnye ke oko koko nje uBalaam wakwenzayo kwaye akasilumkisanga na uYuda ngoku baphazama endleleni ye emfundisweni kaBhalamu baze batshabalala kwiphike likaKhora. Akazange na uYuda umntakwabo Yesu ngokuzalana wasiyala ngako oku eBhayibhileni. BanjengoKhayini basekuqalekeni abathengwa abo baya ecaweni baze bakhe icawe kunye nokwakha isibingelelo babingelele baphazama ngendlela kaKhayini babaleka ngendlela kaBhalamu kwaye batshabalala kwiphike likaKhora. UYuda uyibeke yonke into nje ngendlela ebesisenza ngayo ngale ntsasa apha phambi kwenu njengendlela ebesisenza ngayo into yonke ilele phaya batshabalala ephikeni likaKhora. Cinga njengoko yayimbi kangakanani nje ukucinga ngoko la Khora yabona wathi ngoku sonke siyakuya esidlweni sonke sibanye amaMowabi akholelwa kuThixo abo yayingabantwana bentombi kaLothi yabona sonke siyakholelwa kuThixo omnye ngokwasengqondweni babelunge ngokuchanekileyo qaphela uBhalamu phezulu phaya nje elunge ngokwengqondo njengaye nawuphi umbhaptizi okanye umrhabe namhlanje wenyukela phaya kwaye nango-Israyeli lowo ungalo hlelo babe sisizwe. Israyeli wayengeso sizwe yayingabantu ngelaa xesha babengafuni kuhamba ngendlela kaThixo emva kwethuba babefuna ukufana nezizwe zonke apho kuxa basilela khona kodwa okoko bafuna ukuhlanga noThixo konke kulungile. Waphuma uBhalamu wajonga ezantsi wathi kuhle bethu yamazi omnye wabo balungiseleli utshate umfazi wenye indoda zonke ezi zinto ngokuqinisekileyo babe nezininzi walibala ukuva ukumemeza kokumkani enkampini zange alibone elaa litye libethiweyo kunye nenyoka yobhedu ijinga phaya ukwenzela ucamakushelo zange aqonde ukuba oko kwakungaxhonywanga nakuphi umbutho zazixhonywe phezulu kumnqophiso kaThixo kwaye behamba kuyo yabona kwaye uBhalamu wathi ngokweziseko ndakhele izibingelelo zibe sixhenxe yiloo nto uYehova wayifunayo yiloo nto uYehova wayenayo macala omabini konke kulungile beka amathole asixhenxe phezu kwazo yiloo nto babeyenza ezantsi phaya enkampini ibekele iinkunzi zeegusha kuso ngokuba kukho uMesiya ozayo ngenye imini kulungile yabona ngokweziseko bobabini babelungisile ngokweziseko yabona kodwa nganye imini xa wabonayo wayengenakumfumana kulaa ndawo wathi ukuba nje sinokuzenza umbutho ngoko kwaye kulapho benza impazamo yabo kwaye koko ngqo apho abakwamoya wenza impazamo yakhe xa bezenza umbutho njengezinye icawa. Andilotshaba lwenu ndingumzawane wenu ngenye yezimini niyakufumana kokuba oko kuyinyaniso ndingathatha ixeshana ukujika ukumbalwa kwelanga kodwa ngenye imini niyakubona ukuba oko kulungile ngoko imfundiso kaBhalamu yababetha nje leyo yinto ababeyifuna sonke sibanye yabona ke apho bemka bonke abaprofeti babo bemka kanye nayo kwaye kwakusesidlweni kwa abanye bathi kwaye siyakholwa sonke ukuba kukho uThixo omnye masiyikholwa nje oko baye bekukhangela kanye ngqo ngoku xa amamethodisi namabhaptisi kunzima ukuhlangana ngenxa yemibutho yabo kodwa xa kusiza umbutho omkhulu okokuba sonke sihlangane kulungile. Oh uthi abakwamoya basokuze bayamkela abasokuze yintoni ababeya kuyenza ngenye imini emizuri undani amaphepha eli ngokuqinisekileyo yabona akusokuze hayi hayi abakwamoya benu nina bantu kodwa asinini ngulaa rhulumente phezulu phaya onokushukumisayo leyo yintloko enijikayo njalo loo nto sanukuhamba nayo alelani kuni de kulaa nto leyo luphawu lwerhamnca sikhululeni kokuya ngokukhawuleza ninakuba nako yabona lowa nguzwelo yilaa ntloko karhulumente eyenza into asizange siye ngaphaya sibe nemfazwe nejamani okanye nawuphi nabo ukuba oku ezinye zezi politiki zinkulu zihleli phezulu apha zokwenza imipu emikhulu zize ziqale. Andifuni imali ephuma imali yegazi ephuma kongowam umntwana ofanele aye ngaphaya afe ngenxa yayo yabona kodwa yiloo nto eyiyo lupolitiko elikwenzayo kwaye ihlabathi lonke lilawulwa ngumtyoni yiloo nto ngqo uYesu wayitshoyo kwaye alisokuze lilunge kude kube yimileniyam xa uYesu esiza ethabathela kuye kodwa ngoku sinazo ezi ngxaki khawuleza ukube sibe nokugqiba ngoku nje oko bekukhangelwa nje into yiloo nto nje ababeyifuna uloyiso lukasathana kwisidlo samamowabi unomnye ozayo kanjalo ubafumanela bonke endaweni ekwafanayo. Linda konke ngaxeshanye cinga nje koko bakwenzayo ikwanye njengoko yayinjalo ayizange ifanele ithathe enkulu yebanzi ende emithathu okanye emine iminyaka ukuyizoba ba umprofeti wabuxoko indoda ehambe phezu kwelizwe likathixo zonke isilumkiso athe uthixo wasithumela ukunqumla isizwe waze wabaxelela phumani kuyo phumani kuyo phumani kuyo abayi kuyenza ayakuhlala kanye phaya abalikhathalelanga ilizwi likathixo abawakhathaleli amazwi abayikhathalelanga imiqondiso abazikhathalelanga izinto esikuzo baze baya kanye phambili siza kuba nayo nakanjani siyaphambili ngaphaya kufanele sinayo kuko konke sonke simanyene yabona ubuyatha bukamtyholi leyo yinto ekwanye abayenzayo kusilwa senaisiya enaisiya eroma benza umbutho kokuphuma koku ya kwaye koko kwenzekayo sathana wayenesidlo sasenaisiya oh bethu kwaye kusukela ngoku phulaphula iza kuthwa enkulu ebanzi apha ngoku kwaye nina nikwiteyipu enifuna ukuxoxa malunga noku xoxani kwiziqu zenu kwaye imbali nebhayibhile yabona kodwa hayi kum phulaphula lonke ixesha uthixo ethumela umthunywa enze umyalezo uqale kwaye xa elabantu xa elaqela labantu liba sekuyeni kwisidlo sobuhlelo phaya kulapho bayenzayo kulapho i-assemblies yayenzayo kulapho abobunye bayenzayo kulapho nonke kuni nayenzayo kwisidlo senu sobuhlelo nizilahlela kanye ngasemva kulaa nto inye athe uthixo wayiqalekisa kwasekuqalekeni leyo yinyaniso ngqo nangaliphi ixesha ibandla elakhe lanemvuselelo kwixesha likaluda koko ikwenzeka ntoni amamethodist konke ukuhla ngezigaba uzwingli ufinli ufini bonke babo xa babe nemvuselelo benza ntoni ngayo bayilahla kwisidlo sobuhlelo baze bakhasa kunye nabanye babeka uphawu kuni njengabanye babo emva koko ufumana igquba lamadoda enilawula umoya oyingcwela awunakushukumela ndawo leyo nkqo iqale ukushumayela into ibhayibhile eyifundisayo efana nayo kwaye ihlelo aliyikholelwa loo nto linikhuphela ngaphandle izameni kube kanye ukuze nibone ukuba ilungile okanye hayi niyakubona ukuba iyinyaniso yabona isidlo sobuhlelo yonke ixesha babizelwe kuso esasidlo sikabhalam ingxaki yangena oh uluda uwesley upentecost nabo bonke babo ngamaxhoba waso qwalasela kwakungoko haleluya xa umoses wavela wathi ubani ongakumnothixo amen kwakungoko umlevi watsala ekrele lakhe wangena emizini waza waxabela yonke into eyayinxibelelene naso amen yonke into yonke indoda eyayinomfazi womowabi awabulala kanye kunye ngoku iyure ifikile iphi laa ndoda baphi oonyana baka-aroni obunye bobubingeleli obukulungeleyo ukutsala ilizwi likathixo elilibukhali ntlangothi mbini ele bathi ngubani omingakum nothixo uphi apho wakhoyo onokumema ameme kodwa akukho bani uphendulayo yabona oko ndibhekisele kuko asiyifumani thina nje kukho undonakele qwalasela kwakukho kwakungoko apho umoses wema watsho ezi zinto qwalasela isono sabo abasenzayo phaya xa bazenza ihlelo kunye namamowabi benza umzimba omnye esasono zange saxoleleka ndiza kuncwema kokuya ixeshana kusemva kwexesha kodwa nje umzuzu izono zabo zange zaxolelwa zona zange kubekho namnye kubo wakhe wafika kumhlaba wesithembiso uyesu wathi kwiqolo uyohane ongcwele isithandathu uyesu wathi uyohane ongcwele isithandathu xa bathi oobawo badla imana entlango babe ngabakwamoya mzalwana badla imana babe nento yokwenene uyesu wathi kwaye bona bonke kubo bafile batshabalala banyamalala ngona phakathi izono zabo zange zaxolelwa benza ntoni boophula umnqophiso wabo nothixo benza umbutho nobhalam umprofeti oqeshwayo ongayikuthatha isilumkiso sikathixo ongayikuthatha ilizwi likathixo ongayikuthatha kwanto kathixo kodwa wayezimisele ukubafumana bonke uyabubona ubudenge ndingahlala kokuya ixesha elide kodwa ndicinga niyayifumana yabona qwalasela izono zabo zange zaxolelwa zona hayi namnye kubo bahlala phantsi kwezo ntsikelelo baze badla imanga ento yonke xa wenene wenyaniso umyalezo usiza kumanqam bazenza umbuto. Siyakuthatha namawapi kunye nathi ngokuhlanganeyo bangumbutho omkhulu, isizwe esikhulu, asisisongqo nesizwe. Siyakutshatiselana nje kwaye kuya kulunga kuthi ngoko siya kuba nabo. Kwaye zange ixoleleke, zange yakuxoleleka yona. UYesu wathi, bona, wonke ngamnye usile, guqulela ngoko kwisiHebhere okanye isiGrike, nayiphi okanye ngqu kwisiNgesi, ithetha ukwahlulwa ngonaphakade imkile, injalo loo nto. Ewe, babona imimangaliso, babona ilizwi lithanjisiwe, badla imana eyaphuma ezulwini, bonwabela iintsikelo zamagushelo, babona ilitye elibethiweyo linika amanzi alo. Basela kulo, abeqhelene buqu nalo. Kodwa xa kufikwe kwaphulweni kwelwalizwi, ungaze ukulibale oko. Xa uYesu wathi, nanoba wam sibanye, akathanga kukho isithathu. Xa zonke ezi zinkulu iingqondi zesibhalo, indoda yezwa kumngobunye ubusuku izokundibonisa apho ndandingalungisa khona okanye ekuthetheni ngobutrinithi. Ndinamawaka ezilungileyo zezihlobo ezingamatrinithi zikulaa Babhiloni. Ndinabaninzi babahlobo bobunye kulaa Babhiloni ngokunjalo, yabona. Kodwa kwenzeke ntoni? Wathi, sisigama, Branham, uyakholelwa kutrinithi? Ndathi, ukuqinisekileyo? Ndathi, ndiyakuthatha ilizwi lakho. Sisigama? Ndathi, uyikholelwa njani? Yathi, ndikholelwa kuThixo omnye. Ndathi, wenza kakuhle, yabona. Yathi, ndiyakholwa kukho uThixo omnye kunye nabantu abathathu kwintloko buThixo. Ndathi, ingaba ungumfundi kaBayola? Yathi, ewe. Ndathi, ikhangeleka njalo.
I said, that don't speak very good for your education.
Oko akuthethi lungileyo ngemfundo yakho.
Ndathi,
abantu abathathu kunye noThixo. Ndathi, ngokukaWebster kukho kufanele ibe zizimilo phambi kokuba ibe ngumntu. Ukholelwa kooThixo abathathu. Mhlekazi, akanakuba ngumntu ngaphandle kokuba ube sisimilo, ngoba kuthabatha isimilo ukwenza umntu. Ke bathi, yathi, kuhle, mnu Branham, uyazi, kuna nabakwalizwi abanakuyicacisa. Ndathi, injalo ngqolondo. Ilizwi alizi kowe kweza kwalizwi. Ndathi, iBhayibhile ibotshelelwe yonke kwisithilelo phezu kweli litye yakulakha ibandla lam, kwaye amasango esihoko akasayi kuloyisa lona. Yabona? Amen. Nako ke apho ukhoyo. Yabona? Kodwa xa ngoko isiza kwezi zinto, owu bethu, ngoku sifuna ukukhawulezisa size sivale msinya ukuba sinako. Funeka nditsibe ezinye zezi zibhalo nemibhalo. Yabona? Ngoku qwalasela, zange baxolelwa ngoko bakwenzayo. Benza ntoni? Bonwabela iintsikelelo. Sukulibala oko. Ndiza kukuphinda kwakhona. Zange baxolelwa ngaloo nto. Kumbulani, beteyipu iya kwihlabathi jikelele. Yabona? Idlalwa emahlathini eAfrika, India, konke jikelele ehlabathini, iguqulelwe kwiilwimi ezahlukeneyo, nakwiinkampu ezahlukeneyo, nakwiindawo ezahlukeneyo. Isono zange sixolele. Into bona, uthi, kuhle, makasikelelwe uThixo, ndikwenzile oku, nditye imana yasezulwini, ehe, bakwenza njalo. Kwaye uYesu wathi, banjalo, bonke ngamnye bafile. Kodwa, xa iza kumyalezo ngqo, apho babengafanelanga bawophula laa mnqophiso kunye nesinye isizwe, uThixo wayengumahluli, kwaye wahlula aba bantu, kwaye babengafanele kuba nenye into engenye yokwenza kunye nabanye, batshate nabani. Kwaye elenene, eloqobo, ibandla nomtshakazi kaKristu, uxokonyezelwe kuKristu olilizwi. Kwaye akutshateli nakuphi umbutho nalinye ihlelo, uhlala ngqo noKristu nelaa lizwi njengomntu oyedwa. Ukuyenza ukwahlukaniswa ngonaphakade kuThixo. Ndiyathemba wonke umntu uya kufumana oko. Ngoku, kwisiqendwana sethu, akukufuphi kwisidlo sePasika, siqhubeka. Yayilixesha elini, abantu babelala ngaphandle kwamasango. Yonke iPasika iya kwenza oku. Babe ngaphandle, belele emabaleni, izakhiwo zokulala zazigcwele, nayo yonke into yayiyipasika. Kwakukho ulindelo olukhulu khona phaya. Umoya wawuzele ngoku kumalunga nesihlanu okanye ngaphezulu kwemizuzu ndiya kube ndiphumile. Inkosi ithandile okanye ishumi. Wonke ubani wayesemdlweni. Jonga, kukho iindidi ezintathu zabantu phaya. Yabona, kwakukho ulindelo olukhulu. Babesazi ukuba le ndoda ingaqhelekanga yayisiza esidlweni. Abanye babo babeyithanda, babeyikholelwa. Abanye babo bayithiya, abaninzi babo bayithiya, kwaye ngokuba omnye wayithanda, omnye wayithiya, osisidikidikini, akakwazanga amakakwenze, yabona, babengazi. Kolosela, umoya wawuzelela ulindelo, omnye esithi, xa efika phaya, yakuxelela, siza kumbiza, siza kumnika uvavanyo lwelizwi, siza kummisa phezulu phaya ngakumbingeleni, siza kubona ukuba ubulumko bakhe buchasene nobukaKhayafa, wayesele ekubonakalisile oko. Yabona, kodwa siyakukwenza oko, siyakubona. Ndiyazi ukuba abanye babakhulu abakhokheli baya kumbamba yena. Wengwe, baya kumgubhulula la mfo ngaphakathi ngaphandle. Baya kumenza azi into ayiyo xa ebhanxa ngababingeleli bethu. Kwedini, bayakwazi abakwenzayo ngamadoda achubekileyo. Bayazi abakwenzayo. Abanye bathi, andazi baza kwenza ntoni ngalamfo. Abanye bathi, oh, ndilinde yena eze, uThixo unayo, ulilo elalizwi, oh, njenje, ndifuna ukumbona, yabona, oh, babehlukahlukene. Ngoku, yabona, abo babemazi, kwaye bemkholwa, babefanele ukwazi leliphi isanga mabalinde kulo, yabona, babeyazi yeyiphi indlela awayeza kuza ngayo yena. Kukho ulindelo olukhulu, kodwa uyazi, babengabaninzanga abambonayo, yabona, baninzi abangambonanga, ke, injalo nanamhlanje. Abanye babo bathi, indoda elungileyo, oh, akukho nto engalunganga nayo, njengoNapoleon, uWashington, wayeyindoda elungileyo. Kodwa oh, njengomfundisi, hayi, hayi. Abanye babo bathi, oh, yindoda elungileyo, oh, yena nje uphixene, kukho konke. Ngumfo olungileyo, akukho bani onokutsho nto imbi ngaye. Abanye bathi, hayi, yena unomtyholo. Ndingakuxelela ukuba phaya into yofundo lwengqondo, nazo zonke ezinye zezinto, kwaye okuya ubuprofeti bobuxoki, buchasene nemvumo nkolo yethu. Ningayikholelwa into enje yangaleya. Waye omnye uthi, uzuko kuThixo, nguThixo, ndiyamazi yena, ndiyabona, kwaye babelindile. Ngoku oko nje indlela esimi ngayo namhlanje. Kodwa into ekwanye, ilizwi lithandiselwe leyure, ibandla lesigaba saseLaodike. Ngoku siza kuvala ekuthetheni oko, nje umzuzu, iindidi ezintathu zazilinde yena. Ke, injalo namhlanje, injalo lona, isithathu. Kolosela, amakholwa ayekhwaza, yabona, ulungiselo lwakhe, lamenza yena athandwe ngabanye, athiywe ngabanye, amangalise kolunye oluhlu, yabona, ulungiselo lwakhe, mandicaphule oko kwakhona, ulungiselelo lwakhe, nokuba lwaluyintoni, siyazi ngoku, yayililizwi. Kodwa, ulungiselelo lwakhe, labangela abanye abantu bamthande, abemiselwe kwangaphambili ukuba benze oko, yabona, bayikholwa, bayibona, kwakungasekho. Xa uNathaniel wenyukela phaya, waza watsho kuye oko ebekwenzile ngolo hlobo, wathi, Rabi, unguye unyana kaThixo, ngukumkani kaIsrayeli. Akukho mbuzo engqondweni yam. USimon wayemi phaya wathi, oh Andrew, andizukuya ngaphaya, ndikuvile konke okuya ngaphambili. Kodwa Andrew, kufanele uze iza nje kube kanye nam. Kwaye ngeli xa wayehleli phaya, uYesu wambona yena esiza. Uyazi, esiza, wathi, igama lakho nguSimon, umunyana kaYonasi. Zange kuphinde kubekho mbuzo. Yabona, kukho konke oko okwakukuko. Babe phaya bayikholwa, bayibona, bazi ukuba koko uMesiya wayefanele akwenze xa efika. Kwafanele abe ngumprofeti kuba uMoses wathi uya kuba ngumprofeti. Zonke ezo ntandabuzo bezikho iminyaka emine ngaphandle komprofeti. Kwathabatha umprofeti ukuyimisa kakuhle. Kwasoloko kuso sonke isigaba. Kwaye apha wayemi phaya. Akungekho mbuzo kubo. Babelinde phaya namasundu ezandleni zabo. Uza kuza emva kwethuba. Elindile. Sixeko sonke sixakanisekile. Bathi, elo ligquba lababaxa lihlanganise phandle phaya esangweni. Omnye wathi, andazi intoni yakuyenza xa enyukela apha. Uyazi, ndikholwa ngenene ngumlinganisi. Ndiyakholwa unonyawo lomvundla ulihlikihla endlebeni yakhe. Uyazi, okanye into ethile njengaleya. Uyazi, kwaye njengohlobo abathongalo namhlanje oh luhlobo oluthile lofundo ngqondo into ethile bangayichaza yonke indlela omnye wathi lowo ngumtyholi hlala ngapha kwelicala esiqeqo ngabi nanto yakwenza nokuya ungasebenzisani nalamhlangano ungahluye phaya yabona ayisiyi kuba nanto yakwenza nayo indidi ezintathu ngoku qaphela ngoku apha uza ekhwele esiqekweni njengqo oko ilizwi lithe uyakukwenza ekhwele kwi-esile elincinci esiza esixekweni aba bengajonganga kuvuma nkolo bengajonganga etempileni bengajonganga kuzo zonke ezi zinto bengajonganga kubabingeleli into abaya kuyitsho abo bakholwayo nguye babemile phaya kunye namasundu esandleni nje belinde intshukumo yokuqala zange uzwe besithi ngubani lo uzayo oh hayi babesazi ngubani ozayo babekwazi oko ilizwi likutshiloyo yabona kwaye olunye uluhlu bajonge besemva esixekweni kwaye xa bevayo le ngxolo hosana kukumkani hosana kukumkani ozayo egameni lenkosi hosana hosana konke okukhwaza ababingeleli babaleka ukuya kujonga kulumalunga nantoni olu xokozelo lwenkolo kwaye abantu bathi ngubani lo babelapho ngantoni izihlobo isidlo senkolo oyena thixo owabenza babeka isidlo wabaxelela ukuba uya kubalapha njengolo hlobo kwaye bakhwaza ngubani lo ixesha likaguquki abantu benziwe ngohlobo olunye njengoko babenjalo ngoko amahebhere 13:8 athi nguye izolo namhlanje naphakade ngoku ndiza kuvala ngokutsho oku umbuzo awukho kubo kwakhona babuza ngubani lo kodwa ngo-1964 umbuzo ngu ingaba nithi ngubani nalo imalunga nantoni yonke le nto ingaba nikhe nema naphengulula izibhalo nicinga ukuba ngubani lo ingaba lufundo lwengqondo ingaba yinto ethile entlongontlongo ephuma entlango ngapha yandaweni ithile njengoko bathi uYohane wayeyindoda entlongontlongo enkwilisela abantu emanzini phandle phaya xa uIsaya wathi uya kuba lapho umanduleni uMalaki wathi uya kuba lapha kanje ngqo bona abaprofeti bathi lo mprofeti uya kuvuka kanye phezulu phaya ukuyandulela kwaye nanku ekhona bathi leyo yindoda entlongontlongo hlalela kude kuyo yabona sukuba nanto yakwenza nayo kwaye nako kusiza uMesiya njengqongoko isibhalo sikutshiloyo ukuba uya kukhwela esixekweni phezu kwenkonyane le-esile ethobekile enobulali phezu kwenkonyane le-esile esiza esixekweni ukuze izibhalo zibe nokuzaliseka kwaye naba bemile abantu kwisidlo senkolo kwakhona njengobhalamu kwisidlo senkolo besithi ngubani lo kwaye namhlanje izibhalo zithembisile ngale yure zihlobo zizalisiwe kanye phakathi kwethu iyure emva kweyure nicinga iyintoni masifundisise malunga nayo xa sithoba iintloko zethu thixo othandekayo siyacinga sonke ngokuzinikeleyo nzulu ngokuba kufuneka sikwenze oku kusezandleni zethu Nkosi siyakubona wena ukumkani omkhulu sibona isithembiso sakho selizwi sibe sikhangele oku iminyaka sokuba eli xesha likhulu lifike xa siphila kanye ngoku siyalibona ilizwi lakho elithanjisiweyo ebantwini bakho liphila kanye ngqo ngoko uthe kuyakwenzeka sibona iqela likasathane elithanjisiweyo phandle phaya kwaye silizekelisile lona esizweni emva naphambili ngelizwi ke akusayi kubakho litye lishiyilekileyo lingatyhilwanga andazi kubani ommisele ebomini Nkosi asiyondaba yam yokwazi oko leyo yindaba yakho kodwa yindaba yam yokususa lonke ilitye thixo ndincede nceda omnye umntu okholwayo lilo susa lonke ilitye Nkosi kokuba akusayi kubakho nto wena oyimiseleyo kuphela koko kuya kulivwa sifuna ukubona ukuza kwakho kanye kwisizukulwana sethu Nkosi siyayikholwa. Siyakholwa ukuba kukho omnye uLwesihlanu wamasuno, uLwesihlanu olungileyo nolwesihlanu wamasuno, ubethelelo ebandleni lakho, kodwa uloyiso lwethu xa usiza ukhwele. Siyathandaza Thixo ukuba uya kusikelela namhlanje abantu bakho. Sikelela eli bandla lincinci, sikelela lo malusi uthandekayo nonyana wakhe apha, umzalwane uOutlaw kunye nonyana wakhe, ubabini uJimmy omdala kunye nomncinci. Sikelela wonke ubani okhoyo apha Thixo. Sanga singangaze size apha ngale ntsasa ndanga ndingaze ndiqhubele ukusuka eTucson nje ukuthi nje ukuba ndinenyhweba yokuthetha kubantu abathi kosi ibingekuko ukuzukisa nanto kuphela lo mntu lo abantu bamangalayo ukuba ngubani. Bayazi ukuba laa ndoda ayinakwenza le nto. Bayazi kungaphaya kwendoda ukwazi ezi zinto, kodwa abantu bathi iyintoni. Nkosi, siyazi nguwe, uYesu Kristu emntwini kamoya oyingcwele, ungumoya oyingcwele. Ndisuka kuThixo, ndiya kuThixo. Kwaye sibona intseka yomlilo enkulu phakathi kwethu, Nkosi, ekwanye njengoko benzayo ngoMoses kwindawo yokuqala eBhayibhileni. Siyayibona yona embindini weBhayibhile xa uPawulos wayesendleleni eya eDamasko. Siyayibona yona ngoku apha, siyayibona yona kwixesha lokugqibela kwakhona. Isithathu sisiqinisekiso, ibe ingumyalezo ngaxesha lonke. Thixo, yanga indoda nabafazi bangabi sabambelela kwizithethe neemvumo nkolo, kodwa bangaphuma kulaa nto, banikele impilo yabo ngokupheleleyo kuThixo, baze bakholwe, hayi ukuthembela nje phezu kolwazi lwengqondo nezinto zomntu, kodwa ukuthembela kuThixo ophilayo. Ngelixa ezi holide ziqhubeka, isililo isesesi, ngubani nalo, yintoni yona, imalunga nantoni yona. Abantu benkolo batsho kwa into enye, kwaye isekwa iNkosi uYesu omnye, enziwe inyama ebantwini bakhe, ethambisa ilizwi lakhe, esenzela umtshakazi, kwaye abaliqondi. Bonke abachuthekile eLaodike, de bangazi limalunga nantoni, kodwa umprofeti wathi uya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa. Ke ngoku sikhangela kona, Nkosi. Yiza, Nkosi, sikelela ngamnye ngeentloko zenu ziqutyudiwe ngoku kunye neentliziyo zenu. Niyayikholelwa lena ukuba yinyaniso, ninjalo phakamisani nje isandla senu nithi, ngenene ndiyayikholwa lena ukuba yinyaniso, okokuba siphila kwimihla yokugqibela. Silapha ngoku kwaye ndiyakholwa ukuba sijijekile kakhulu. Ubusemhlanganeni ngenye imini xa ingqolowa isiqu uqwalasele. Asikhange sibe nambutho wokulandela oku. Bendilapha kunye nomalusi wenu wonke ixesha, unyaka nonyaka, ngokuqhelekileyo emibini okanye emithathu iminyaka, kwaye yenziwe umbutho. Ayikhange yenziwe umbutho ngeli xesha, ayikwazeki. Ikhasi lizihlubele kude kuyo, kodwa akukhange kubekho ukuqhubekela phambili. Ingqolowa ulungiselelo luguqukela kanye ngasemva ngendlela lalililo ekuqaleni. NguYesu Kristu phakathi kwethu, sihlobo, hayi umntu, kodwa indoda uKristu Yesu ophila kuni nofuna ukuba inxalenye yenu, nani nibe inxalenye yakhe. Aniyi kumamkela yena namhlanje? Ingaba ukhona apha ongwalamkelanga ubhaptizo lomoya okwangoku? Ngoku nithi, mzalwana uBrenham, siyakuxelela, ndikhwazile ngaxesha lithile, ilunge kakhulu loo nto, ndithethe ngelwimi kwakanye, ilunge kakhulu loo nto nayo, kodwa oko ayikoko ndithetha ngako. Ungakhwaza njani uze uthethe ngelwimi uze uphike ilizwi? Ubungqina bukamoya oyingcwele kukukholwa ilizwi lakhe. Soloko kunjalo sonke sigaba ukuba unokwamkela ilizwi. Awo babingeleli bamenza uYesu abetha izigidi zemayile xa kufika kwiziqhamo zikamoya, ukululama, ukuba noxolo, ubulali, ukuthobeka. Wadlakaza iicawe, wabakhaba, wadlakaza abantu, wabiza bona iinyoka engceni nayo yonke into yabona, kodwa waye elelaa lizwi, waye elelaa lizwi. Yiloo nto kholwa uThixo, uThixo lilizwi, likholele. Ukuba zange wamkele ubhaptizo lobuKristu okwakaloku nje kukho iqula apha, akuzange wamkela uqobo lukamoya oyingcwele okwakaloku nje oko kukwenza wazi ukuba lonke ilizwi likaThixo liyinyaniso, uthi amen kulo uze ulikholelwe ngentliziyo yakho yonke, emva koko unako ukulamkela lona ngalentsasa emva koko akuyi kumangala ukuba lo obenza abantu benze ngendlela abenza ngayo uya kuyazi yintoni ukuba akukayiva ngamava loo nto ungathi ngani ubrena ukhumbule emthandazweni wakho kwaye ndiyaphakamisa isandla sam kwaye uthi kwaye ndiya uthixo akusikelele thixo akusikelele wena uthixo akusikelele kuhloko thixo akusikelele kuhle
oh
thixo njengoko umculo udlala kamnandi oh wena uyamangalisa ukuqinisekileyo cebisa nkosana yoxolo thixo usomandla uba owana phakade ndiyathandaza ukuba wena uyakunika aba bantu bos ndingathandaza kuphela oko kuphela endikwaziyo ukwenza ukubacela baphakamise izandla zabo ndenze njengoko ndithembisile kubo ndiyathandaza ukuba wena uyakubanika la mava amakhulu hayi nje uhlotyana oluthile nje lwemizwa kodwa amava enene ukuhlangana nothixo njengomoses wenzayo phaya emabaleni kwizuko lweshakaina kwaye hayi nje kuphela phaya kodwa bangazange bajike kwelaa lizwi ukuhamba kakuhle ukuya kumhlaba wesithembiso nalo thixo nika oko uye ngamnye nakuye wonke ngale ntsasa
They're yours now. I give them to you in Jesus' name. Amen.
Kukho ukugula phakathi kwethu namhlanje, Thixo. Siyathandazela ukuba uyakukuphilisa oko. Philisa wonke ogulayo umntu. Sonke isidingo. Siphe oko, Nkosi. Bangabakho ngoku. Dibanikela kuwe egameni lika Yesu. Amen.
Ndiyaxolisa.
Ndibela apha kanye ngeeyure ezimbini kodwa jonga ninobusuku bonke ningagoduka nivuseleleke nize nilale kancinci kodwa ningalibali oko ndinixelele khona ndinixelele ukusuka entliziyweni yam ndiyazi ivakala ngokungaqhelekanga iminyaka embalwa eyagqithayo ndeza ephoenix apha kunye nabantu ndiphilise abantu ngomthandazo wokholo andizange ndayicacisa ndandingafuni ukuyicacisa ndaqhubekela nje ndabona oko abantu baya kukwenza nje ukubukela ulinganiso nezinto ezivukayo ibe into enkulu kum ukuyibukela kodwa ngoko ndiyeza kunye nomyalezo okokuba laa mqondiso ungqinelwe lenze ntoni ibandla hayi ayizange yenze buhlelo kodwa kwenzeke ntoni emahlelweni kule mvuselelo benze ntoni baye ngqo elawodike izigidi ngezigidi nezigidi zezigidi zeedola zagalelwa kuyo kwaye nje kwaye libe likhulu kwaye latyeba lakha ezezigidi zeedola ezexabiso izakhiwo nezinto ezinjengezi kwaye ukwamkela umyalezo akukho sidingo bawalile wona yintoni ikhasi lisukile lemka kwingqolowa ngoku ingqolowa ifanele ibe ngalaa ndlela ukuze ilale ebukhoneni ibonyana ukuze ibe yivangeli engcwele ukhozo olubugolide ukwenzela umfundisi aningekhe nilikholwe na ngubani lo kakade ungubani yena ingaba yindoda ingaba libani ingaba lihlelo nguyesu kristu onguye izolo namhlanje naphakade ingaba niyamkholelwa andazi ngoku nje ukuncinci ukunqula emva kosikayo umyalezo njengalowa dade ungasinika isandi kunye nekwayala encinci yabo malunga no ndiyamthanda ingaba niyayazi ingoma endala ndiyamthanda ndiyamthanda ukuba wandithanda kuqala wathenga usindiso lwam kwebandayo emnyama ecalvary ningayicula nam nonke ngoku nje ekunquleni njenje ukunqula nam ndiyamthanda ngoku khumbula njengomabono wakude usegumbini le ngokuba wandi thanda kuqala kwaye wathenga usindiso ingaba niyaqonda kuthetha ntoni okuya ninganako niyazifumana iinzulu zayo oko bakwenzayo ndiyamthanda andimboni yena kodwa ulapha ndinesikhongozelo esincinci apha into encinci ekhanyisayo entliziyweni yam ndiyazi ibonakalisa yena ulapha wandithanda kwaye wathenga usindiso lwami eKhalvari. Ndifuna nenze oku ngelixa siyinqumshela oku siqhubene xa ifika koko besikuko. Khumbulani imvelaphi yam yayiyikatoliki, yabona. Ngoku siliqela elixubeneyo khona apho, kodwa siphumile kuyo laa nto ngoku. SingabakaKristu, singabakhe. Ngoku siculayo oko, masijike size nje siqhawule izandla. Akunyanzelekanga uphakame. Yithi nje uThixo akusikelele mzalwana, Thixo akusikelele dade. Ngeli xa sikwenza oku nje kwimo yobuKristu benene, ndiyakholwa uThixo uyathanda ukunqulwa. Anicingi njalo, nquleni yena uThixo sisiqu sokunqulwa, kwaye sifuna ukumnqula, kwaye siyenza kanjani? Niyathandana, nifuna ukukhathalelana omnye nomnye njengoko nisenza kwaba nikwenza kum. Asicule njengoku, kwaye siqhawule isandla somnye sinqule nge kuba wandi. Uthixo anisikelele. Oh, ndiyamthanda. Ndiyamthanda. Ngoku wandithanda kuqala. Wathenga usi. Andazi, ingaba oko kuyavutha entliziyweni yenu? Ingaba kukho into phakathi phaya ethi njenje evakala kamnandi? Niyazi, niziva ngathi nje ningathanda ukuyithatha apha niyixhome, ha? Niziva ngalaa ndlela entliziyweni yenu? Ukuba aninjalo, lumkani, nikumhlaba oyingozi, yabona. Ukuba akukho oluthile lwenene uthando ngaphakathi phaya, into ethile, ndiyamthanda, hayi nje umculo, kodwa inene.
Where would I have been today? I'm 55 years old.
Wandithanda yena kuqala. Kuphi apho ndinokuba khona namhlanje? Namashumi amahlanu anesihlanu eminyaka obudala. Ubomi bam buyakuphela msinyane, yabona. Kwaye yintoni wathenga usindiso lwam? Zwana uTro, ubungathini? Nibuvile obabungqina. Sindisiwe. Isindisiwe ngamandla akhe angcwele. Isindiselwe kwimimango emitha emihle. Ubomi ngoku bumnandi, uviyo lwam lugqibelele. Ukuba ndisindisiwe. Wasinjani? Umoya wam uyangqina kunye nelizwi lakhe. Ukuba ndidlulile kufenye ndangena ebomini. Enkosi uMaKristu wathandekayo. Oko kundenzela okuhle. Ndiyathanda ukuza kwindawo enjengalena apho uziva usekhaya. Kunzima kum ukumka. Ndiyaqhubeka nje ndicinga ndijonge kwelaa xesha kwaye ndibona intombi yam ihleli phaya indihlukuzelisela intloko kwaye ijonge phantsi ngolwa hlobo kwaye unyana wam ehleli phezulu phaya esithi uyibambezelele ntoni apho. Andazi, ndiyathanda nje ukuhlala apha. Niyazi, andazi, ndiyabuthanda ubudlelwane. Niyazi, andibufumani kwiindawo ezininzi. Niyazi oko, ndibufumana kancinci lonke ixesha, kodwa niyazi ndisondela phaya, yabona. Kwaye ngenye imini ndiyakushumayela intshumelo yam yokugqibela, ndivale iBhayibhile yam ityeli lokugqibela. Ndiza kuthatha uhambo oluncinci ngelo lixa. Izani kundityelela ngelinye ixesha xa ndiyenzile. Nyukani, kwaye siya kuhlala nje phantsi ngona phakade, sesithethe njengomzawane ukhale sitsho. Sesihlale ngona phakathi. Ngokujongani sihlobo, ndiza kunicela into ethile endifuna niyenze. Ngoku ndinigcinele ningayi kwisidlo senu, yabona. Kwaye ngoku umzalwane u-Outlaw wenze into ngexesha elidlulileyo. Akafane yenze into endingayithandiyo, kodwa uthathe umnikelo ngenxa yam, yabona. Andazi nokuba omnye wabo uya kubuyela aze athathe laa mnikelo emva phaya ama emgangathweni, kwaye yiya uyokuwuthatha uthenge ukutya ngawo. Eso sisipho esivela kum, sibuyela kuni, yabona. wenzeni oko, yabona, konge kulungile. Indoda elungileyo wasoloko akazange, zange ndiye naphina okanye nantoni ngaphandle yena, yena ufuna ukwenza into ethile ukuze andincede, leyo indlela yakhe. Ukuba amadoda ame apha, ndiyoyika ukubiza amagama awo. Ingavisa kabuhlungu imizwa yabo. Kukho umzalwane othandekayo osandula ukundulukela eluzukweni. Umke kwamsinya. Umnqweno wakhe, ebesazi ndiyawathanda amahlathi. Ke wayefuna ukundithengela ijip. Bendingasayi kumvumela ayenze loo nto. Kwaze emva emkile, umfazi wakhe omncinci wafuna ukuyenza. Kwaye bendingasayi kumvumela ayenze loo nto. Kodwa inxalenye yamakhwenkwe yahlangana. Aze aza ngapha, kwaye kukho omnye umzalwane oza kweli bandla, wathi, mzalwane uBrenham, ndenza iinqwelo zentlabathi, niyayazi inqwelo encinci, okanye eninokubiza ihashe lengqesho, yaze yathi, ndiyakwenzela enye yazo, bendingasayi kuyivumela. Niyazi oko lamakhwenkwe akwenzayo, enza ijip kunye nenqwelo yentlabathi ngokudibeneyo, andizange ndiyibone efana naleyo. Ukusukela kumhlangano waseTucson kobabusuku, bayiqhubela eyadini yam baze bathi, esi sisipho esivela ebantwini basePhoenix, yabona. Bengazibandakanyi tu bona, batho nje, oh, sithi sonke ngokuhlangeneyo, uyabona. Leyo, oh, ndiyazi nje ukuba ndingafika ezulwini, ndiyakuhlala nabantu abanjeya. Oko kuthetha lukhulu kakhulu kum, niyazi, nje into ethile njengaleya. Ezi zincinci into ethile. Oku kundenza ndizive ngalaa ndlela umzalwane u-outlaw apha. Uthi, kulungile, mzalwane uBrenham, mna nje, nyukela apha kwenye nje, ndifumane indawo ethile de ndifikelele ekukuthandeni ndithethe nawe ndithethe ngoYesu. Kwaye abantu bekuhle niyazi, iintaka zoboya, niyazi, ngahlobo oluthile ziyahlangana, zithethe ngezinto, zidlelane ngokuhlangeneyo. Kwaye ndiyakuncoma oku ya kodwa bendingafuni mnikelo mzalwane dade. Ibandla lam ndinika umrholo weedola ezilukhulu ngeveki kwaye ndenza kakuhle ngoko. Ke ndiyayincoma ngoku ukuba nabani wenu ufuna ukufumana isidlo sakho kulungile. Umntu othile uyakubuyela phaya esangweni nize nifumane isidlo ngam. Niyabona, iyakube ilungile nje. Abanye benu ndinigcinile ningadli. Niyamthanda, ngoko nifanele nindithande ngoba ndiyinxalenye yayo. Yabona, amen. Eso sisizathu ndinithanda. Nkosi nisikelele. Masiphakameni ngoku. Ningalibali imihlangano yethu ezayo. Naxesha liphi nikhona, khumbulani nje, ngenani, nisoloko namkelekile. Ningaba niyakundithandazela, ndingumntu odinga umthandazo. Niyakuthandaza. Bangaphi abanokuqonda umthwalo endifanele ndikwenze kunye nezinto ezilele phambi kwam. Niyazi okuzayo. Kanye ngaphesheya, niyabona, ndiyayibona, kwangohlobo olunye njengoko ndibona ezinye izinto zisiza. Ndiyazi okuzayo, yabona. Kodwa, asilo xesha lokuthetha malunga nokuya, masithethe ngokwenzekayo kanye ngoku, ungomso uya kuzibonela, yabona. Ningaba, niyakundithandazela, ngoku, niziphakamisile izandla zenu, niyakundithandazela, kulungile, thixwanisikelele ngoku, ndiza kukubuyisela inkonzo emva kowenu othandekayo umalusi, umzalwane uJimmy Outlaw. Tikwa kusikelele mzalwane uJim.